Ngiyabonga ngiyabonga mfowethu uNkulunkulu kubusise mfowethu sibe siloku simile umzuzwana nje futhi sikhothamisa amakhanda ethu baba wethu esezulwini siyabonga namhlanje kuseni ngenhlanhla yokuza futhi endlini yenkosi ukuhlangana nalabo bantu abathandekayo lomeli usethandekayo umkakhe abathandiweyo bakhe siyakhuleka uNkulunkulu manje njengoba sihlala phansi ukuba sifunde ukufunda izwi ukuthi uzohlangana nathi futhi usiphe ukudla kwemiphefumulo yethu. Siyakulangazelela lokhu baba egameni likaJesu siyakhuleka amen. Ningahlala phansi lokhu sikuthatha njengenhlanhla ukubuyela lapha futhi kulokhu kusa okwaleli kilasi. Ngijikugijima ngehle ngokungalindelekile okwemizuzwana imbalwa nje ukukhuluma nomfowethu Littlefield nokuba nenhlanganyelo thize. Sibe nesikhathi esihle kakhulu izolo ebusuku lapha sikhulekela abagulayo. Nakulokhu ukusa futhi ngimtshelile ukuthi ngizozama ukubuya futhi ngizokhuluma nekilasi lakhe likasonto sikole ngaphambi kokuba sihambe. Ngakho kuleyithi kancane ngibe nabanye abangane abafika nje ukuzongibona futhi ngikhulume nabo phandle lapho kwasekuthi ke ngekathi ngisenethuba ngedlele phansi endlini engaphansi ukuze ngibone ukuthi leli bandla belilungiswe kanjani ezansi lapho. Ngoba sizama ukuzakhela ililodwa ekhaya futhi siyalithanda leli kahle impela lephethini indlela lenziwe ngayo. Ngiyasithanda lesi sivimbela umsindo lapha noma ngabe nikubiza ngani kubonakala kukwazi ukunakekela umsindo kahle impela. Bese kuthi ke futhi ngiyethemba uma kungekho noyedwa wabo lapha uma bekhona kulungile. Ngifuna ukubonga leli hotel labahamba ngezimoto lapha ezansi iCity View Motel lapho engihlala khona izolo busuku futhi kuyizikhathi ezimbalwa impela empilweni yami engake ngahlala mahhala ihotela labahamba ngezimoto kodwa ngihlalile izolo busuku abazange bangikhokhise ngakho manje lokho kuhle ngempela. Indodana yami nayo ngale Lehi Motel abazange bayikhokhise ngalokho futhi ngiyaqonda ukuthi abantu abaxhumene abeza lapha emhlanganelweni noma ukuthi ze izolo busuku ukuthi babenzele isaphulelo nezinto uma nise lapha futhi seniphuma ehotela nibabonge ngempela labo bantu futhi ngezinye izikhathi singathanda ukwenyukela lapha engqungqutheleni ngesinye isikhathi niyazi emhlanganweni. Ngiyethemba ukuthi labo bantu bagcwele phaa manje hale busuku kusukela lapha kuqhubeke. Niyazi kulotshiwe lokho enikwenzile kwabancinyane balaba nikwenzile kimi futhi ngoku ngikhuluma nomphathi namhlanje kuseni izincomo ezinhle azidlulisele kumfowethu Littlefield. Umfowethu lapha uthe awu ngithe ngifuna ukukhokhela uthe qabo sekunakekelwe kakade. Ngithe uqonde ukuthi umfowethu Littlefield wenze lokho na uthe qabo sifuna ukukunikeza nje. Ngithe hoye futhi ngithe angifuni ukwenza lokho mnumzane futhi uthe yebo yebo uthe sinenhlonipho kakhulu ngomnumzane Littlefield indlela anakekela ngayo abantu ngalapha abampofu nezinto futhi ezama ukusiza wonke umuntu uthe siyakuhlonipha lokho. Ngakho okuncane kunakho konke esingakwenza nje ukufaka ingcenye yethu encane kanjalo kumsiza lokho kuhle ngempela. Bazame ukumenza athathe imali yehotel labahamba ngezimoto futhi akwenzanga ngakho kuhle lokho. Ngikhulekela nje ukuthi uNkulunkulu uzobabusisa labo bafo ngalokho. Philushilo ngale lapho ahlale khona elehi ukuthi lelo bekungelinye lamanelekazi amahle kuna wonke ake yahlangana nalo ebeli lapho futhi udingeke ahlale isikhashana ngemva kwesikhathi sokuphuma ehotela. Uthe kulungile akukho izindleko ezingeziwe akukho lutho akukho nkokhelo hlobo kukho. Ngiyathanda ukuhlala nabantu abanjalo onomoya omuhle ngempela futhi niyazi ngalolo hlobo lomoya ungasebenza nabo yilabo abanalowo moya omubi ngempela ukuthi ungeke usebenze nabo uyazi. Lolo uhlobo okufanele ulibheke ukuthi ngeke ubatshele lutho bahlezi nje manje asikho isidingo sokukhuluma bavele bathola indlela yabo futhi yilokho kuphela. Awu ngokuvamile usonto sikwalo uthatha amahora amane noma amahlanu ekhaya ngakho ngeke sikwenze lokho ngoba cishe sinemizuzu engamashumi amane nanhlanu amashumi amahlano lapha esingathanda ukukhuluma kancinyana nje kulokhu kusangezwi. Manje nina ile namabhayibheli enu, ngifuna niphenge nami ebhayibhelini ngale kwenumeri sahluko seshumi nane. Ngifuna ukufunda ingxenye yesahluko seshumi nane kusika numeri, futhi asiqale cishe ngevesi lamashumi amathathu nesikhombisa. Manje lalelisisani kulokhu kufundwa. Wona lawo madoda alethe umbiko omubi ngezwe afa ngesifo phambi kwenkosi. UJoshua indodana kaNuni noKhalebi indodana kaJefune ababenalawo madoda ukuhlola izwe basinda. UMose wawakhuluma lawo mazwi kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, abantu badabuka kakhulu. Bavuke kuseni kakhulu banyukela esiqongweni sentaba bathi, bekani sesilapha, kepha siyabuya endaweni eyithembisile inkosi ngokuba sonile. Mose wathi, manje lalelani lokhu. Mose wathi, niloneleni izwi lenkosi na, kepha akuyikuphumelela. Ningenyuki ngokuba inkosi ayikho phakathi kwenu ukuze nishaywe phambi ebusweni bezitha zenu. Ngokuba amaleki namakhanani alapho phambi kwenu, niyakuwa ngenkemba. Lokhu nibuyele emuva ekulandeleni inkosi, ngalokho inkosi ayikuba khona phakathi kwenu. Ngokuzindla bakhuphukela nokho esiqongweni sentaba, kepha umphongolo wesivumelwano nenkosi senkosi noMose akaphumanga ekamu. Futhi ayesehla ama-Amaleki kanye namakhanani ayehlala entabeni, abashaya abaqothula kwaze kwaba seHoma. Manje lona ngusento sikole, ngakho ninomfundisi omkhulu lapha, umfowethu, Littlefield oyigugu. Futhi ngithe ukuzizwa ngimancikancika ngokusondela ekilasini likasento sikole, kodwa ngithanda ukuthola isendlalelo esincane kulokhu. Sonke siyazi manje ukuthi lezi konke lokho okwenzeka eTestamenteni elidala kwakuyizibonelo zalokho okwenzekayo manje. Njengoba ngishilo izolo busuku, uNkulunkulu uphonsa isithunzi senegative ngaphambi kokuba kufike esiyiso du, futhi iTestamente elidala laliyisithunzi seTestamente elisha. Njengoba nje inyanga ibonakalisa isithunzi selanga kuze kuphume ilanga, manje sihamba ethunzini lenyanga ebusuku. Kodwa lapho ilanga liphuma khona-ke siba nokukhanya kwelanga kwangempela. Kodwa inyanga ibonakalisa ukukhanya kwelanga kuphela ukusinikeza lokho kukhanya esinakho. Manje iTestamente elidala lalingumfanekiso nesithunzi seTestamente elisha elizayo. Abantu bahamba kulokho kukhanya babenakho njengoba inyanga ikubonakalisa. Kodwa manje ukuthi amaHebheru okuqala, uNkulunkulu emandulo izikhathi zakudala ngezindlela eziningi, wakhuluma kokhokho ngabaprofethi, kodwa ngalolu suku lokugcina wakhuluma kithi ngendodana yakhe uKristu Jesu. Manje lokho kuyakhazimula. Manje u-Israyeli wayonile, futhi babekade besola bekhononda, futhi bafika endaweni ebizwa ngokuthi iKadeshi Barnea. Futhi leso kwakuyisihlalo sokwahlulela ngempela, ngokuba lapho kwaphuma ukwahlulela, futhi yilapho u-Israyeli ahlulelwa khona iKadeshi Barnea. Siyatshela ukuthi yindawo encane ugwadule ngaphesheya kweJordani enezihlahla zesundu ezimbalwa, futhi bona phakathi lapho kunomthombo wodwa omkhulu wamanzi nemithombo eminingane emincane, okuchaza umfanekiso omuhle esingawuthola lapha wesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Siyindlu yokwahlulela nezindawo zokwahlulela ezincane ziza, ngokuba iKadeshi Barnea ichaza ukwahlulela. Futhi lapho Israyeli ahlulelwa khona ngenxa yokusola kwabo nokungalaleli nokuphazamisa uhlelo lukaNkulunkulu, okungumfanekiso impela wanamuhla. ibandla ngokuhlukana kwalo liphazamisa uhlelo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna sibuthane njengenhliziyo yinye, umphefumulo munye, umqondo munye, ukuphinda kwangempela kwePentecoste. Kepha niyabona siyehluka kakhulu futhi sikufuna ngale ndlela, futhi angeke nje sihambe ngaphandle kokuthi kuhambe ngale ndlela nale ngani. Oh, niyazi ukuthi kunjani. Thina nje thina yilokho uNkulunkulu siletha kuleso sihlalo sokwahlulela, futhi niyabo ukuthi sifanele sikumise lokho. UNkulunkulu nohlelo futhi asivele singene kulo ngqo, futhi siqhubeke ungalindi, futhi uzame ukuthola lokhu nalokho. Zihambele, uNkulunkulu uzohambisa labo abamisele ukuba bahambe ngaleyo ndlela. Niyabo, vele uthathe okwakho uqobo, kunguma kwakho okwakho, thathe kuma kwakho. Uma umfo olandelayo ngenzi, simazi kanjani kungahle kungabi ngokwakhe ukukuthatha. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, eh, konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi. Manje uma lokho kungenjalo, khona ke uKristu wakhuluma into engalungile. Manje ngizofundisa ngendaba yokuthi kucabangela kungukuthi kucabangela nje. Manje uma besikhona, iWebster ithi ukucabangela ukulinga ngaphandle kwegunyala ngempela, noma ukukuthatha kalula. Yilokho kuchazwa igama elithe ukucabangela, hamba ngaphandle kwegunya noma ukukuthatha nje kalula. Manje baningi kakhulu abantu abenza lokho, ukukuthatha nje kalula. Kulungile, oh kulungile ukwenza lokho, ngokuthi ukukuthatha nje kalula. Manje lokho ukucabangela. Manje uIsrayeli wenza iphutha elikhulu ngenkathi yenza lokho. Hayi uIsrayeli kuphela, kodwa wonke umuntu okwenzayo. Kuyoba iphutha elikhulu uma ucabangela ukuhamba noNkulunkulu lapho uNkulunkulu engakubizanga kuba uhambe naye, noma lapho ucabangela ukulinga phandle phezu kwezinto ezingekho ngokubhalwa. Ucabanga ukulinga kuzolunga, akulungile. Uva wacabangela, wacabangela ukuthi kuzulunge ngoba uSathane wethule into eyayibukeka eyinhle kabi, kodwa wakucabangela, kwakungelona izwi. Awufuni ukwenza lokho, ufuna ukuhlala nezwi. Ungasuki kulelo, hlala khona lapho. Akunendaba uma futhi khumbulani abantu abake benzela uNkulunkulu noma yini, bamaboda noNkulunkulu. Endleleni kunendawo yababili kuphela, loyo nguwe noNkulunkulu. Wena abantu abake benza noma yini ngaphansi kwezinkolelo ngezwi, bamaboda. Martin Luther, John Wesley, kanjalo njalo, uFini, uSenki, uKelvin, uKnox, uSpurgeon noma yibaphi abanye. Niyabo, uMose, uElisha, bonke bemabodo ezwini likaNkulunkulu. Futhi yileyo ndlela okufanele wenze ngayo. Kuyindaba yomuntu ngamunye, ufanele ume ezwini, uthathe izwi likaNkulunkulu. Manje sitshela ukuthi uIsrayeli wayefike kule ndawo lapho uNkulunkulu ngomusa wakhe nesiyawu wayethethelele izono zabo kukho konke ukungalaleli kwabo. Emva kwesimangaliso, uNkulunkulu wathi, ngibonise izibonakaliso ezinkulu phakathi kwabo emavesini andulelayo. Ngibonise izibonakaliso ezinkulu, futhi abazinakanga zonke lezi zibonakaliso. Bavele bahamba badlula kukho noma kanjani, futhi benza bebefuna ukukwenza, ababecabanga ukuthi bebefanele bakwenze. Hayi lokhu uNkulunkulu athi abakwenze, ababecabanga ukuthi bebefanele bakwenze. Manje yilapho umehluko ukhona, lapho esicabanga ukuthi sifanele sikwenze, futhi uNkulunkulu uthi kwenze ngenye indlela. Sifanele sibuye futhi sikwenze ngendlela kaNkulunkulu, kungenjalo sisoze sadlula kuleyo ndawana. Yilokho-ke ufanele ubuyele ngo lapho ushiye khona. Ngatshelwa kungekudala ngumfundisi wasemasesheni, wathi wabizelwa phakathi, kwakukhona indoda eyayidutshulwe ngomshinigane esifubeni kanjena ukapteni, futhi wayelelefa. Ngakho umfundisi wasemasesheni wabizelwa ngaphakathi kuye ethendeni, futhi indoda yayizabalaza izama ukuthola ukuphefumula kwayo, futhi babesanda kuyikhipha enkundleni. Futhi yena wathi, ngabe ungumKristu na? Yathi, ngake ngaba nguye. Wathi awu kungcono ube nguye ngokusheshsha uyafa yathi ngiyakwazi ngoba izinhlamvu zomshinigani zaziyesikeza dabula amaphaphu ngandlela thize wangitshela futhi washo ukuthi yayifa amaphaphu ayo ayegcwala iphophoza emphinjeni wayo futhi wathi awu manje wathi wake wamazi na yathi yebo wathi manje cabanga kanzima ngempela noma phi lapho umshiye khona yilapho ngqozo umtshela khona lapho wamshiya khona kunjalo beqiniso kanjani lokho khona lapho umshiya khona ezwini khona lapho lapho uzodingeka ubuyele khona uma uNkulunkulu ethi wena wena iya esontweni kulungile lokho khokho kweshumi kwakho kulungile lokho yenza lezi zinto zebandla lokho kulungile kodwa khona ke lapho sekubuyela lapha ekwemukeleni umoya ongcwele noma into ethize ezwini lakhe bese usuka uhambe uthi angazi ngalokho khona lapho uyamshiya khona lapho usoze wadlulela phambili uma uke umthole futhi uzobuyela khona lapho ushiya umgwaqo omkhulu ngiyabo udlula eceleni ubuyela ngomgwaqweni omkhulu futhi umthola elindile khona lapho manje yileyo ndlela lowo mfundisi wasemasesheni wathi le ndoda ngayitshela wathi cabanga ngokushesha yathi awu angikwazi ukucabanga wathi kungcono ucabange futhi bheka wathi ukukhanya kuza phezu kobuso bukakapteni yathi ngiyakukhumbula wathi qala khona lapho futhi wathi manje ngiyalala ukuba ngilale ngiyakhuleka nkosi umphefumulo wami ukuba ugcine wamshiya kuphi na umbhede wengane edolweni likanina futhi lapho amthela khona futhi yabo uzofanele ubuyele khona lapho lapho wamshiya khona futhi Israel wayeseqalile kodwa wehluleka nesiyawuzi kaNkulunkulu umusa wakhe waqhubeka nje ubambelele futhi ubambelele kwase kuthi ke ufika eKadesh Barnea futhi uMose wakhetha indoda yodwa esizweni ngasinye wathi mamadoda ayishumi nambili ngaphesheya ukuba ayohlola izwe futhi lapho efika lapho oh iziphithiphithi ezinjena ezazikhona phakathi kwabo oh hey namba bayabuya futhi bathi ngani kukhona ngani angeke sibathathe ngani ama-Amaleki namaKhanani namaPherizi futhi zonke izinhlobo imizi yabo emikhulu ebiyelwe futhi abanye babo bakhulu kakhulu laba bantu size sibukeke njengezintethe kubo wo babephele amandla thina manje lokho akusiwo nje umfanekiso webandla namuhla na thina asikwazi nje ukukwenza thina ngani ngiyanitshela akunakwenzeka manje sesiphenduke lokho futhi sifanele sibe kancinyana kanje futhi ikuphi imihlangano yasemgwaqeni futhi na lelo yiqiniso mfozi emncane ayisekho eminingi kakhulu ayisekho iphi imihlangano yomkhuleko yobusuku bonke esesivamise ukuba nayo na kwenzekeni kuyona kuphi lobo buqotho obujulile nokuqhubekela phambili noNkulunkulu na kwenzenjani na sinqunyiwe sasuka kubo sivele sakubeka kancane kancane isono sinjalo siyayanga kakhulu wo ubukhazikhazi futhi sinoku ubuheha obuhalisayo kakhulu isono sinakho simsulo kakhulu ngani kubukeka kakhulu kubukeka kakhulu kungena cala ungakulaleli emva kwesikhashana ngenkathi uJoshua ethatha izwe uNkulunkulu wamtshela impela bhubhisa yonke into ekhona lapho ungashiyi lutho ngani ungacabanga abanye balabo besifazane abangama-Israyeli ecosha ingane encane na wo akukuhle yini buka kokwayo ayikabi ngisho namazinyo namanje uJoshua wathi bulaleni mama wathi oh ngingumama angeke ngiyibulale leyo ngane ufanele yilethe lapha It might look cute now but ngani ingase ibukeke iyinhle manje kodwa izokhula futhi ifane nje noyise wayo angeke usitetose isono sifanele siphathwe nge hayi ufake amagilavu kodwa ngesandla singafake lutho sifuna ukuba bahle wonke umuntu uyafuna Siyafuna ukuba kodwa yini enhle na sifuna ukuthobeka kuyini ukuthobeka na sifuna ukugcwala isihawu siyini isihawu na uJesu indoda egcwele isihawu wadabula kubantu abayizinkulungwane ezimbili noma ezintathu izingane ezinamakhanda namanzi izinyonga izibhubhuthi izishosha abashwabene wayenesihawu wenzani na wahamba wayangale lapho ubaba ayemkhombise khona indoda kungenzeka ukuthi yayinenkathazo yendlala yesinye noma ukuthi eze wayiphulukisa futhi yasuka yahamba futhi yabashiya bonke umuntu ogcwele isihawu
Our English words turn the people.
Manje abantu namuhla amagama ethu esiNgisi aphendulela abantu. Niyabo lelo uzwelo lomuntu leso kuzona izihawu kunemihloko omkhulu phakathi kozwelo nezihawu angamagama amabili ahlukene ngakho konke futhi siwasebenzisa ngokufanayo.
Now the word doesn't use any compassion.
Manje izwi alisebenzisi noma yiziphi izihawu lifanele lilalelwe. Hlala nalelozwi akunendaba ukuthi lisikakabi kanjani. Ubungacabanga kanjani ukuthi liyobhubhisa izingane abesifazane abangenacala nezinto ezinjalo ababizwa kanjalo na. Imvubelo eyodwa encane ibilisa inhlama yonke. Leyo yinto efanayo eyaqala emuva lapho ngo-Eva okubonakala kunobuqili ngokwesabekayo ngani uzohlakanipha impela angeke ufe. Ulungi kakhulu ubengeke kubulale kodwa impela angeke ufe. Kodwa uNkulunkulu wathi uyokufa lokho kwaqala yonke into khona lapho. Yabo ufanele uhlale nalelozi kungakhathaleki. Ungacabangeli kholwa ungazindli ulwazi lunemizindlo. Ukukholwa akunakuzindla. Ukukholwa kuvele kubambelele kukho. Kuthiwani ukuba u-Abrahama wazidla na? Cabanga kuthiwani ukuba u-Abrahama wayezindlile na? Iminyaka eyikhulu ubudala wayehlala nomkakhe kwakungudade wabo ingxenye kusukela cishe neminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala bashada. Ngani imvelo yakhombisa bonke ubunsizwa bakhe nobufazane buhlangana ndawonye indoda nomfazi hhayi umntwana. Yena wesilisa wayengazali futhi yena wesifazane wayeyinyumba. Iminyaka engamashumi amane wadlula ukunqamuka kuye esikhathini. Akunakwenzeka enhlobo. Ngani imizindlo yakho yayiyobe yayizobonisa ukuthi wayengeke akwenze kodwa ukukholwa ezwini kwabambelela kukho. Niyabo ukukholwa akuzindli, ukukholwa kubamba izwi. Omunye uthi ngiyakholwa ngahlangana nabefundisi abaningi ba-James Fort Branham ngikholwa ukuthi iqiniso lelo olishoyo kodwa uma ngenze lokho ngiyazi ukuthi ngizokwenzani na. Ngiyobe nginxiba bazongixosha ebandleni lami bazovele bangikahlele. Niyabo akekho omunye obengaba nami uzoba nawe angeke uhlale lapha kuze kube phakade ufanele uye lapho. Niyabo ukukholwa kwazimizindlo kuyakholwa nje kukwehlukanisa nakho konke konke ukubopha akukho lutho hlala uqinisile nokukholwa. Ukuzindla kuyaqathaka. U-Israyeli wathi manje ukuzindla kukhombisa ukuthi awu uma siya lapho ngani bona omunye walawo madoda wayengabhacabula abayishumi bethu futhi asizone isizwe sezempi asibone abantu bezempi sinezinduku nemikhonto nezinto esizixoshile impango akekho kithi ongamadoda aqeqeshiwe sizokwenze njani na. Lokho kwakungukuzindla kodwa uKhalebi noJoshua amen nakho lapho khona amadoda okukholwa amadoda anobuqotho amadoda amazi uNkulunkulu washo ezansi eGibhithe ngininika izwe. Lokho kuhle ngokwanele. Bagijima phakathi kwabantu abantu babelila futhi bekhala bethi manje abantwana bethu bazofela ehlane abesifazane bethu bazodlengulwa futhi sesilapha sizobhubha lapha ehlane lapho uNkulunkulu wayethembisile ukuthi uyobanika izwe. Manje kumbulani wabanikeza izwe kodwa babefanele balwele lonke iyintshi lalo. UNkulunkulu watshela uJoshua noma aphi lapha amathe onyawo lwakho ohlala khona lokho ngikunika khona izinyathelo zazisho ifa. Manje nina bantu enikhulekelwe nonke izwe lobusuku ubulapha umuntu mumbe ukubeke izandla sikhulekile ubukhona benkosi behla yaze mbula kanye nezwi ukukukhombisa lokho bekuyiqiniso ukuthi ulapha akukho ukulaza alikho iphutha lilapho iqiniso akukho okunye esikucabangelayo. Sibeka eceleni imizindlo silahla phansi futhi sithathe izwi. Thatha izwi ukuqhubekele phambili izwi lasho njalo. Manje wena uthi khona-ke isithembiso singesami. Impela kodwa uzolwa lonke iyintshi lakho uzophile. Aha uzothatha zonke izinyathelo zakho yimpi. Isithembiso ngesakho lelo kwakuyizwe lesithembiso babefanele balwe ukuze bathole zonke izinyathelo zalo. Nesithembiso ngesakho kodwa uzolwa nalo yonke iyintshi laso. ngabizelwa kukho ngunkulunkulu ukushumayela evangeli eminyakeni engamashumi amathathu nanye edlule ngilwile kusukela lapho wonke amayintshi omhlaba engiwalwile ngenkemba kankulunkulu ngithetha isethembiso futhi nginqamula umuntu mumbe uyafika othi manje sizoba ngamalungu eqembu lamabhaptist wathi awu ngeke ukukholwe lokho ngokungesikho kwethu wenzani na thatha inkemba futhi usike ukhululeke kukho futhi uqhubeke umashi ephambili ngifika namaphentekostali wathi uma uhamba naleli qembu angeke sizihlanganise ngalutho nawe elinye iqembu lathi uhamba nabo akukho esizokwenza hlukana qhubeka nje umashi uye phambili yagcina nje kwadingeka ulwe lonke iyintshi lakho kodwa kuyini na kuyisethembiso unkulunkulu wenza isethembiso asihlale nazo unkulunkulu wakuthembisa kule ndaba ufanele ube nempi uma konke kufika kwehla ububila ngani wena yini oyinqobayo na banqoba ngezwi likankulunkulu nobufakazi babo igazi likakristu nifanele ninqobe okuthile futhi nifanele nibe nezithiyo ezithile futhi abantu abahlukene futhi bexabane nani futhi benitshela ukuthi ningabaginqika abangcwele nezinto wena lokho kubekwa phambi kwenu kuyisivivinyo uma ningakakutholi lokho khona-ke anikho ngisho empini ulijoyinelani bandla ujoyineleni umbutho wamasosha futhi uqeqeshelwani na ukulala lapho uziqhenye phansi naphezulu emigwaqeni futhi ubukise na leyo ndlela amanye amakristu enza ngayo ukuthi sifuna ukubukelwa awuzukubukelwa uzobukelwa phansi ngokuba bonke labo abaphila ngokumesaba unkulunkulu kukristu jesu bayakuhlushwa shosha inkemba unqamule yonke into idede kuwe futhi uqhubeke uhambe ujoshua ukhalebi babathulisa abantu bathi angeke silithathe angeke nje sikwenze yilokho kuphela niyabo babebuka kuma amaleki ujoshua nokhalebi babebheke izithembiso lowo mehluko kuncike kulokho kubukayo ujoshua wathi sinamandla okukwenza sinamandla ngani wathi bayizinkwa sethu kuphela ngani babukeka bebakhulu bakhulu kodwa sizoba nezinkwa ezikhulu wathi unkulunkulu wasinika isithembiso futhi ukwesaba kwethu kuphezu kwabo bonke nokho behlukile kithi nokho bayasesaba impela wathi ukwesaba inkosi kuphezu kwabo bonke basesabela ukufa wathi asihambe silithathe unkulunkulu sinike lona ngakho lingelethu asiqhubeke futhi silithathe ukuba bengingathola lelo qembu lephentekostal ndawonye lowo mfilisti ongasokile emi phandle lapho futhi athi sifanele sibe nakho konke lokhu nakho konke lokho umbhedo sizodingeka ukuthi sithi kuya emkhandlwini wamabandla omhlaba ukuba sibe nenhlanganyelo nabo inhlanganyelo yethu ivela kunkulunkulu ayivele emkhandlwini wabantu nemibhedesho eyenziwe ngumuntu singabantu bakankulunkulu abalindele inhlanganyelo kunkulunkulu kulapho amalungelo ethu likhona linonkulunkulu ngingahlanganyela kanjani nonkulunkulu ngaphandle kokuba sihlanganyele ezwini lakhe na ngoba izwi lingunkulunkulu futhi izwi lenziwa inyama ngenkathi liba nguwe uma nihlala kimi nezwi lami kini khona-ke celane nikuthandayo nakho lapho ukhona niyabo kodwa izwi lizofanele lihlale phakathi lapha uma lingakwenzi isihlambi siyehla futhi ngani lingeke likhiqize ngoba awulikholwa akunendaba ukuthi uzisho kangakanani ukuthi uyalikholwa ufanele ulikholwe kulungile ngakho u-israyeli unkulunkulu wabiza umose waphuma wathi ngizobhubhisa isizwe sonke vele ubuyela eceleni umose wancusa waziphonsa esikaleni kwakungukristu kumose niyabo unkulunkulu wayeyobulala umhlaba wonke ngesikhathi esisodwa ngenxa yesono kodwa ukristu waziphonsa esikaleni ngenxa yohlanga lwesintu sonke umose waziphonsa esikaleni ngenxa ka-israyeli futhi wathi wenze isethembiso unkulunkulu wenza isethembiso sokuthi uzobayisa izweni kunjalo wenzani umose kunkulunkulu na ngenkathi kwakubukeka sengathi unkulunkulu wayezokwenza okuphambene waphonsa izwi endleleni yakhe amen wo ngiyakuthanda lokho manje ngizwa sengathi ngingamemeza ngikhuluma nje ngakho niyabo beka izwi endleleni unkulunkulu angeke ahambe phezu kwezwi lakhe uqobo
You said you would take them to a
wathi
wethembisa
ukukwenza wathi uyobayisa ezweni elihle elalichichima ubisi nezinyosi ngabatshela lokho owakusho futhi nakho silapha sisezandleni zakho uNkulunkulu wathi ngizothatha lezo zigejane esinenkane futhi ngisidedele sibolele hlane kodwa ngizobathatha labo bantwana babo abathi bebengeye ndawo bayokhupha ehlane futhi ngizobawelisa kunjalo.
What is sin?
Yabo isono sibikabi yini isono na ukubhema na qhabo ukuphuza na qhabo ukutamba manga na qhabo ukuphinga na qhabo akusona isono leso akukho sono ngalokho nhlobo yabo qhabo ukutamba manga akusona isono ukuthuka ukusebenzisa igama lika Nkulunkulu akusona isono leso eh ukungakholwa kuyisono ya kungani kwenza lokho ingoba ukholwa yilokho ke lokho buyela embangeleni yabo yabo ukutamba manga webe uphinge ngoba awukholwa kunjalo impela kodwa lowo ongakholwayo uselahliwe vele ngaphambi kokuthi aze yaqale ulahliwe ngoba akakholwa ya manje wenza lokho ngoba ungongakholwayo uma wenza lokho futhi uthi uyikholwa awulona ikholwa bufakazi bakho uqobo izithelo zakho ziyafakaza ukuthi awulona yabo ufanele ubususe lokho ngaphambi kokuthi ngisho ube yikholwa yabo manje isono singukungakholwa uthi ukungakholwa kuyisono njalo futhi ngakho yabo leyo inkathazo futhi khona-ke bathi manje ngiyalitshela ukuthini senze okuningi kwalokhu ngakho sizovele siphenduke sizokhuphukela lapha futhi silile izinsuku ezimbalwa futhi sikhale kancanyana futhi uNkulunkulu uzosithethelela ngakho futhi sizoqhubeka ngqo. Umose wathi kungani neqa imiyalo kaNkulunkulu na nginitshelile njengomprofethi wakhe egameni leNkosi ukuthi seniphelile. Amen. Manje lowo ngumyalo nje omningi njengoJohane wesithathu ishumi nesithupha uNkulunkulu useqedile ngawe kungani uzama ukuvuka futhi na njengokuthi bengikhuluma nomfo ngokungisukela mayelana nokushaya amahlelo nginelutho olumelene nabantu abakulawo mahlelo yileyo nqubo engishaya kuyo uma ngikubona untanta wehla ngomfula lapha ngasezimpophomeni futhi ubuse sikepeni yesitedlana futhi bengazi ukuthi leso sikepe sasingeke siphumelele kulezi mpophoma bengingeke yini ngikumemeze na akukhona ukuthi angikuthandi ngiyakuthanda yileso sikepe esizophathazeka nawe yebo mnumzane yilezo zivumokholo namahlelo ezizophathazeka ngaleya ngoba ziphambene nezwi niyabo kunjalo kuphambene hlala nezwi ungacabangeli ukuthi zilungile zilungile ziphambene nezwi likaNkulunkulu ngakho hlala nezwi niyabo manje futhi lapho sibona namuhla indlela ibandla elenze ngayo ibe yini imiphumela na lo mfo wathi kimi kodwa mfothi phenemu nephutha ngathi fakazisa ukuthi akulungile ubani owayeyindoda enkulu kunoJohn Wesley na uthi umkhulu njengoJohn Wesley na ngathi angikwazanga kuthwala izicathulo zakhe kodwa ngathi ngifuna ukukubuza okuthile ukuba ibandla lalihlale lapho uJohn Wesley alishiye khona kodwa wenzeni wena na ninezigejane soriki noElvis phakathi lapho futhi nenzeni na niphendukezele yona kanye into ayishumayelelayo futhi wayimela uNkulunkulu useqedile ngani yathi ngibhala umqingo wocwaningo ngaleli bandla ngathi angikhathali ukuthi ubhale imiqingo yocwaningo engakanani uNkulunkulu ukwenqabile wena ngathi uNkulunkulu wenqabe yonke inhlangano nalo lonke ihlelo wenqaba amapentekosteli enu akuphi na ikuphi imethodist na ikuphi ibaptisti na ikuphi ipresbyterian na likuphi ikatolika na likuphi iluthela na ngaso sonke isikhathi lapho benza lokho uNkulunkulu babeke eshelofini futhi ngizobuza noma yimuphi usomlando futhi ngibeke iminyaka ekufundeni umlando ngifunani ngikhombise noma yisiphi isikhathi lapho noma yiliphi ibandle lake ladonsa inhlangano uNkulunkulu angalivumelanga lishone khona lapho futhi lingaphinde livuke ngifuna ningikhombise indawo lafela khona lapho ngoba lamenqaba njengombusi yilokho impela u-Israyeli akwenzile ngenkathi efuna ukubukeka njengezizwe zonke Babefuna inkosi noSamuel umdala umphrofethi lowo izwi lenkosi eleza kuye wasukuma lapho wayesethi ngifuna ukulibuza kuthile wababizela ndawonye babefuna ukufanana nezizwe zonke wathi ngifuna ukulibuza kuthile sengake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho kokuyiqinisa na nakho lapho khona bathi cha bo konke kushilo kuyenzeka oh nakho lapho okhona wathi sengake nganxiba imali yenu ukuze ngiziphilise na cha bo Samuel angicabanga ukuthi sewake wazithathela umnikelo niyabo awukholeke inkosi ifuna ukuthi nihlale futhi yona mayibe inkosi oh siyazi ukuthi konke lokhu kuyiqiniso usitshele iqiniso kodwa Samuel sifuna ukufana namabaptist niyabo wathi qhubekane futhi khona lapho balahlekelwa inhlanganyelo yabo khona lapho ibandla lalahlekelwa inhlanganyelo yalo uma ukeba izivumokholo zakho izinhlelo zakho izimfundiso zakho izimfundiso zakho zebhayibheli bese uphethe angukhefana siyakukholwa lokhu kanye nokuningi uNkulunkulu azosivumela sibe nakho asibonise ulungile lokho kodwa ukudweba ngongqi siyakukholwa lokho futhi lutho olunye futhi khona-ke lokho kuvalela uNkulunkulu ngaphandle ngqo lapho wenza ungqi kunjalo ibandla likhula njalo njalo ngakho nakho la wayekhona niyabo ngakho abakwazanga kuya phambili u-Israyeli wayengenakuqhubekela phambili futhi ngakho bathi awu sizokhuphuka futhi siphenduke futhi sizozama futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu unenhliziyo emnene ngakho uzosithethelela futhi uyakhuphuka noMose wathi isiphambeko sakho ukweqa imiyalo kaNkulunkulu uNkulunkulu uthe useqedile ngawo futhi lokho kuya kuxazulula uzungavele wenze kuhle ukwedlula konke ngakho hlala khona lapha ngoba uzobolela khona lapha kwesakho uqobo isimo uzifake kulokhu uzibeke lapha ngakho uzohlala lapho manje yilokho nakho ngisanda kukufunda nje uzibeke lapha ufile lapha uhambile ngokomoya ngakho uzohlala lapha yilapho ozohlala khona awu sizohamba sikuzame noma kanjani ngakho wenyuka futhi wathi nkosi sithethelele ngiyakutshela nkosi besingafanele senze lokhu futhi wamemeza futhi ngakusasa bathi kulungile nonke ninabafo wozani manje asihambe kodwa abakwazanga kuthatha izwi nabo umkhumbi kanjalo nomprofethi akahambanga nabo wahlala emuva lapho uNkulunkulu ayemtshele khona baqhubekela phambili isigidi ngaphezulu kodwa behluleka lawo ma-Amaleki kanye nabo babaxosha baze bathi ngubaphume ezweni baya phambili becabangela bona ukuthi uNkulunkulu uyakuba nabo manje anginaso isikhathi esiningi kakhulu sibhekene neholide futhi lelo holide libizwa ngephasika laba bantu basemelika abazibize ngamakristu ngethemba ukuthi angenzi njengowazi konke uma ngenza ningixolele nizongixolela na kodwa kanjani emhlabeni mina uma ushayele isipikili kulelo thabenekele futhi usiyeke sihlale sixege ingxenye usungavele ungazifaki lapho okokuqala uma zonke lezi zipikili zishayelwe kanjalo ngiyesaba ukumanga phansi kwazo ufanele usishayele phansi futhi usigobise ufake umfuthi esandweni futhi sakha indlu yenkosi sishayele isipikili yonke indlela singene sizigobise ngakolunye uhlangothi ngobufakazi baso futhi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami niyabo iqiniso likankulunkulu elembuliwe ngokomoya phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami wo liyoma inguna phakade ngoba yizipikili zevangeli ozishayelayo unkulunkulu usigobisela ngakolunye uhlangothi ngokuqinisekisa izwi elenza lifakazise lokho elathi liyokwenza amen lokho khona-ke ukutholile izwi lisho njalo nonkulunkulu umi khona lapha phambi kwenu futhi ufakazisa ukuthi linjalo khona-ke uzoya kuphi ukusuka lapho na manje qaphelani manje konke kuzokwenzeka ekuseni ngephasika kuyoba nezinkulungwane nezigidi zamadola ezizosetshenziswa ezimbalini zephasika ukuze zibekwe ealtare njengoba kwenza uKhayini niyabo i-altare alenzelwanga izimbali uKhayini wakuzama akusebenzanga i-altare lenzelwe imiphefumulo yabantu impela uNkulunkulu akayifuni imbali yakho, ufuna wena ialtare. Zama ukwenza isibambiso, ungumuntu ongowalapho, mina nawe, yithina esingabasi altare. Kodwa siyacabangela ukuthi lokho kulungile, uNkulunkulu uyakwamukela, siyasho futhi kulungile, siyacabanga ukuthi lokho kuphela kufanele sikwenze, ukwenza lokho nje. Manje siyaqaphela ukuthi izinkulungwane zabo ngeke ngisho zikwenze lokho, zizophuma futhi zidakwe. Bayazi ukuthi bayazi ukuthi iphasika kumele iphasika, ngakho banenqaba yenkathazo isono emva kwabo. Ngakho bacabanga ukuthi uma bedakwa futhi bakhohlwe yikho konke, yilokho yilokho nje okufanele bakwenze. Leyo imeyilika, bacabanga ukuthi yilokho nje obekufanele bakwenze. Ngibone ukubona kucakile kunakho konke ngakubona esikhathini eside ngolwesihlanu ngenkathi ngiyolanda abantwana bami ezansi esikoleni. Ngibone isifazane oyedwa phakathi kwaleso sigejane ubengababhemi osikilidi. Ngibuyele emuva futhi ngatshela umkami ngathi ngibone isibangaliso. Bonke labo besifazane bephuma, sabona lidi bekhuphuka ngezitebhisi ngo yabo mina. Oh hey, bethule emakhwayeni, besonto ebandleni, bayacabangela ukuthi kulungile lokho. Uzothola ukuhlukile kugcineni kwendlela, uyabona ukuthi ukuphi manje. Kodwa bacabanga ukuthi awu ngiyakutshela ukuthi sizokwenzani, sizo abanye babo banezinhliziyo ezinhle ngokwanele ukuba banikele ngemali ekuphaneni. Ngenze ingxenye yami, lokho akusikho lokho akusilo iphasika, lelo akusilo iphasika. Into enhle leyo, akukho kumelene nakho ukunikela ekuphaneni, kulungile lokho. Kodwa lowo akuwona umsebenzi wakho kuNkulunkulu, lowo ngumsebenzi wakho kumfo wakini. Umsebenzi wakho kuNkulunkulu ukunikela ukuphila kwakho kuye, ukunikeza umfo wakini imali yakho. Niyabo, niyabona ukuthi sikuthela kanjani na? Kodwa bayacabangela ukuthi lokho kulungile. Oh ya, lokho kulungile. Oh, abanye babo bayisa uvuko emaqandeni ephasika onogwaja. Ngabe onogwaja bahlangene ngani emhlabeni nokuvuka na? Amaqanda ephasika nezigqoko ezintsha kuhlangene ngani nephasika na? Umshumayeli wangitshela wathi mfuthi Branham, mina ngakungumshumayeli waseCampbellite umKristu, wathi kwadingeka ngifihle ubuso bami futhi ngihleke ezinye zezigqoko ezibukekazi hlekisa labo besifazane ababezigqokile. Ngani uthathe umbhalo wakho na, uyise lapho ofanele ube khona, ungadodozi futhi ukumbambathe. Angeke usimbambathe isono, ufanele usilahle kunjalo. Lahla into, ayilungile, suka kuyo. Kusobala uma kwenzile lokho into yokuqala, uyazi ibhodi labadikoni belizobhalela ekumkhulu futhi ubezofanela khishwe khona ngo enhlanganweni. Kodwa kimi ngingamane futhi khona-ke bengeke abe nenkukhu ethosiwe ngesonto. O ndodani yabo, niyabo, ubengeke agqoke isuti yepulpiti. Angekho bengaba naye inhlangano uma ekhishwe kweyodwa, ufakwe uphawu olumnyama nabo bonke, niyabo. Ngakho usebhodini elikhulu phezulu lapho. Kodwa ngiyanitshela ngingamane ngibe negama lami encwadini enkulu phezulu lapho, kunebhodi elikhulu ezansi lapha. Ya, niyabo, uNkulunkulu uzokwamukela. Kodwa ngeke bakwenza, baya kwesaba becabangela ukuthi lokho kulungile, ukuthi uNkulunkulu uzoqonda. Uyaqonda ukuthi ubufanele wenze kulungile. Kulungile, abantu bayaphuza bazame ukubeka imuva futhi bakhohlwe, ngakho awusoze wakwenza. Abashumayeli namuhla bashumayela imfundiso yabo, ukungezwani kwabo nakho konke, becabangela ukuthi lokho kulungile. Ikomkhulu lasho njalo, yilokho abakufundiswa ekholiji, bacabangela ukuthi kulungile, becabangela nje ukuthi kulungile. U-Israyeli naye wacabangela, akazange afike ndawo, niyabo. Ungacabangeli, qiniseka ukuthi uqinisile, niyabo, kulungile. Bathi awu kulungile, qhubeka lokho ngokuthi awu ngingowale nto ethize futhi siyakukholwa lokho. Amakosa ethu ethu esifunda afundisa lokho. Abethu 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 abethu, uzibiza ngani lezo zincwadi ezincane abazibhalayo? Niyazi izivumukholo zethu nemfundiso yethu yethu ikholwa yilokhu. Uma kuphambene nezwi, phonsa into kubhasikidi kadodi futhi uthathe izwi, yiba nomthetho wodwa, uthando, incwadi eyodwa, iBhayibheli, yiba nesivumukholo sodwa. kodwa uKristu futhi uqhubeke uhambe nje kunjalo leyo ndlela yokukwenza niyabo futhi abantu benzani na bayafika futhi bajoyine lezo zinto ngiyethemba ukuthi angizwakali nginonyakini kodwa kufanele ngikwenze kunamathele uyewa ufanele wehle lapho ndawona thize kuze kugobe ehe kunjalo ngenkathi ngiqala ukuqeqesha isiphakela ngaphambi kokuthi ngingene empini ekhokhelwayo kwakuvamise ukuba nomqeqeshi njengoba babembiza kanjalo 6 seconds Smith impi ekhokhelwayo yokuqala abanayo wabhacabula indoda ngemizuzwana eyisithupha futhi ngenkathi ngiqala ukuziqeqesha leyo ndoda yacishe yangibulala yayingishaya engiyikhiphele ngaphandle kweringi nakho konke okunye futhi ngangigxuma ngeqa izintambo futhi ngigijima ayisikhombisa amamayela ayisishiyagalombili insuku zonke futhi ngithatha ke kuqeqeshwa futhi ngathi 6 kungani ufanele ungenze kanjalo na niyabo ngathi ungishaya ukhipha umoya nje ndoda ngihambe ngithi nguphe ezintambo ezine ngiphume khona lapho phakathi kwalezo zihlalo futhi ngicishe ngiphuke iqolo wahleka wathi lokho kuzokusiza ngathi kungisize na kungangisiza kanjani na uzuzo ngibulala futhi wathi buka pili angikhathali ukuthi uqine kangakanani ngokomzimba umzimba wakho ufanele ukwazi ukumela lokho ubuye ngokusheshe impela uma uthatha izibhakele siqinile wathi uma umzimba wakho ungakwejayele ukubuya uzolala lapho futhi uhlulwe ngomngqimuzo womlalisa phansi wathi kodwa uma umzimba wakho ujwayele ukukuthatha bese uyabuya njalo uma ushaya lokho kushaqisa igazi kulibuyisela enhliziyweni wathi uma wenza lokho wathi khona-ke umzimba wakho usujwayele ukubuya ngokusheshe lapho ushaya uyawulahla phansi usumi ngezinyawo zakho futhi niyabo futhi wathi lokho akusho lutho uma ushaya ulahla phansi usumile ngezinyawo zakho futhi ngokushesha wathi uyangizonda manje kodwa uyongithakasela lapho uphumela lapho eringini lokho kwakunjalo futhi kwesinye isikhathi ngifanele ngishaye kulowo obengeke abe nakho kodwa ngathola ukuthile ungabatotozi kuthulule uyongithakasela lapho ufika eCalvary niyabo lapho ufika ekupheleni komgwaqo uyothi makadunyiswe uNkulunkulu ngiyajabula ukuthi ngithathe leyo ndlela emgoxigoxo endala nakho ngimile ngigezwe egazini lewundlu niyabo ungakhulumi ebandla ngakulezo izivumokholo ezindala nezinto phandle lapho wozani ningene endleleni uNkulunkulu nendlela icebo lalotshwa khona lapha ibhayibhelini asihlale nalokho kodwa abantu beza bajoyine ini na bayacabangela ukuthi benza okulungile khona ke bathe uphi uNkulunkulu na uphi uNkulunkulu weTestament elidala na uphi uNkulunkulu wavusa abaprofethi na uphi uNkulunkulu wathembisa zonke lezi zinto na ngani impela angeke asebenze lapho angeke akukho lutho kuye angasebenzela phezu kwalo mama wamomdala waseningizimu wayevame ukungitshela ungalithela kanjani igazi kutheni iphu na awunalo igazi kuwo kunjalo uzozithela kanjani izibonakaliso zokomoya nezimanga emakhazeni abafileyo emakhazeni asesontweni na ufanele uthole umoya emzimbeni kaKristu lelo yizwi lakhe amazwi angumoya kwasho uJesu anjalo manje abantu bayajoyina bacabanga ukuthi kulungile kunjalo becabangela ukuthi kulungile abashumayeli bayaqhubeka beshumayela lolo hlobo lwemfundisoze futhi bazi ukuthi iBhayibheli lisho enye into bazokushumayela noma kanjani becabangela ukuthi baqinisile kuyini na bethatha isiko labantu futhi benze imiyalo kaNkulunkulu ibe yize banengxenye ye-ivangeli bashumayela ingxenye yalo impela bathatha ingxenye usathane wathatha cishe impela amaphesente ngamashumi ayizishiyagalulunye lezishiyagalulunye evangeli uNkulunkulu alitshela u-Eva futhi wavuma ukuthi laliyiqiniso kodwa uma sekufika kule nto eyodwa encane wathi manje angisho ukuthi akulona iqiniso kodwa ngempela uyazi ukuthi lezo kwakuyizinsuku esezadlula uzoba njena niyabo ungenezeli lutho ungazusi lutho kulo ligcine nje ngendlela elingayo ungacabangeli lutho yiba nokukholwa nje ezwini ukuba lelo bandla lephentekostali lalihlale nalokho uhlwitho ngabe kade lwenzeka oh wena wethu awume kancane mfowethu manje usho ukuthile kungalungile qhabo angikaze ngiyakwazi engikushilo niyabo ezinsukwini zikanowa ibhayibheli lathi njengoba kwenzeka ezinsukwini zikanowa kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ezintubini zikaNowa uNkulunkulu wayebekezele wedlule isikhathi niyabo engathandi engathandi ukuthi kubhubhe namunye niyabo waqhubeka iqhubeka futhi eqhubeka ibekezela into efanayo namuhla ngokuba njengoba kwakunjalo ngalolo suku elindele ibandla lakhe ukuba lifinyelele ekwazini izwi lakhe naye kodwa bavele baqhubeke ngaso zonke isikhathi lapho uNkulunkulu ethumele umuntu mumbe futhi aqhume ngokushesha nje lapho esesuke enkundleni izigejane zorike no-LVC siyahlangana niyazi nama-DD abo amakhulu bengeza lokhu kulo futhi bengeze lokho kulo futhi into yokuqala niyazi sekuvele kuphumile konke amaphelo kostali ethu ngendlela efanayo ingxenye enkulu yawo iphika ukuphulukisa ngukankulunkulu nakho konke okunye okubi kunakho konke ngake ngaphathwa kukho ekuphulukiseni ngukankulunkulu kwakungabefundisi bephentekostali ngani ngaqasha indawo yezikhala edolobheni elithile futhi ngangike nazo izihlalo ezanele zokubeka abantu nalabo bantu abampofu baphuma kulawo maquma aseakhansasi bevela yonke indawo beza emhlanganweni futhi ngaya kwenye yezinhlangano enkulu kunazo zonke yomnyakazo ephentekostali futhi kwaku awu izinga lokushisa lomoya lalingamashumi ayisishiyagalolunye ngaphansi kuka zero ngani bekufanele ngabeni kubonile futhi indoda yayinamabhentshi acishe abe ngamakhulu amathathu babakhe elihle ibandla elikhulu impela abantu bacabanga ukuthi impumelelo iwuphawu lwesibusiso sokomoya lokho kuphambene impela futhi ngayibuza ngathi ngingaba nazo lezi zihlalo na ngizokukhokhela okungaka ngazo ngathi angisoze ngavumela noma ubani ukuthi ahlale ezihlalweni zami okholelwa ekuphulukiseni ngokankulunkulu lelo yiphentekostali eKingston eJamaica enkundleni yomjaho ngonyaka odlule lapho inkosi yayibusisa khona babe nomfundisi wephentekostali lapho futhi ngangikanye neChristian businessman futhi ngathi besinabavele eCuba abavele eHaiti nasezichingini ezizungezile osomabhizinisi behlezi lapho izolo ebusuku futhi nenzeni ninabafo ngathi nginamahloni ngani nikhulume ngani na uxhaxha lwama-cadillacs ngangingumfo omncanyana ebhizinisini ezantsi ekhoneni udumo kunkulunkulu haleluya inkosi nginike lokho inkosi ibusise lokhu futhi inkosi ibusise lokho ngathi lawo madoda ahlala futhi yabukana ngathi kade nginani isikhathi eside ngokwanele nize nazi ukuthi ngiyazazi izinhliziyo zabo inkosi yangazisa khona ngikubonile ababekucabanga ubatshela yini bangabalawa amakhaza amakhulu ayiwo ngegama futhi bayaphumelela bangososigidigidi ngathi uhluke kanjani uhlala ukhosha ngalokho nakho nokuthi uqongelele kungakanani ngalesi esingaka isikhathi ngathi kwehluke kanjani kwiphentekoste yasekuqaleni bathengisa ngakho konke ababenakho futhi bapha abampofu ngathi ukuphambanisile labo bantu wazi konke ngokuthi kusho ukuthini kuceba bafuna ukuthola into ethize eyenelisayo nenokuphila okuthile kuyo ngalobu busuku phansi indawo engangikhuluma kuyo amadoda emva kokuba ngiwafikise laphaya ngangiwatshela ngakho umfo omncane wakhuphukele kimi wayesethi wawunephutha kanjani ngathi iphutha wathi yebo mnumzane ngenkathi wenza leso sitatimende mayelana namaphentekostali emuva lapho ukuthi abantu bathengisa kanjani konke ababenakho wathi lokho kwakuyinto embi kakhulu abake bayenza ngacabanga ungaba ngowezwe kanjani na niyabo futhi wathi lokho kwakungokubi kakhulu ngathi khona-ke ukuqonda ukungitshela ukuthi umoya ongcwele wenze iphutha na hlobo luni lukankulunkulu olukhonzayo uma enza amaphutha na akanasiphelo unamandla onke wazi konke amen impela angalenza kanjani iphutha na wathi ngizokufakazisa kuwe ukuthi babe nephutha lowo kwakungesiwo umoya ongcwele ngathi isenzo sikamoya ongcwele ebhayibhelini kwakungewona umoya ongcwele na wathi buka ngacabanga kulungile uzikhiphele wena uqobo lapha manje usanda kubona isitho sakho siqu sisusiwe njengokufakayo unokwaja esibayeni uma wazi ukuthi yonke indawo ikuphi futhi yonke imbobo ivaliwe futhi uzofanele ubuyele emuva lapha ukuze uphume uhlale khona lapha nje uzofanele ubuyele emuva kuzo uzofaka ikhanda lawo kuyo yonke imbobo kodwa awusoze wedlule vele ufake esibayeni uhlale khona lapha yileyo ndlela ngomunye wabo elokhu eqhubeka uhamba nezwi uvele uthathe izwi phambi kwakho uqhubeke uhambe uvale yonke imbobo phandle lapho noma kanjani yabo yiba ulokhu nje uqhubeka ukhuphuka ngathi kodwa ke umoya ongcwele wenza iphutha na wathi awu labo bantu benza iphutha ngathi babephefumulelwe ngumoya ongcwele wathi bheka umshumayeli lapho ukuhlushwa kufika lokuqophisana ukuqubuka phakathi kwabo wathi lowo ngokungesiwo umoya ongcwele ngathi dabo mnumzane kodwa umoya ongcwele wawuseminyakazweni wokuqala wathi lapho ukuhlushwa kuqubuka labo bantu babengenalo ngisho ekhaya abangaya kulo ngathi lokho nje uNkulunkulu ayefuna bakwenze ngakho bahamba yonke indawo beshumayele izwi kuba babenekhaya babeyodingeka babuyele kulo kodwa uNkulunkulu wayesakaza umlayezo banekhaya ezulwini kodwa yilowo mehluko benzani na bacabangela ukuthi yilokho kumele ukwenze akusiyo into okufanele uyenze ngempela kusiyo
ministers precept presuming it
manje abefundisi bashumela lokho becabangela ukuthi kuzilunga ngeke kulunge bavumele ibandla labo abesifazane babo ukuthi bagqoke izikindi babhema osikilidi amadeda abo kuba namancane amaphathi amakhadi obungani esitolo sokubheja umdlalo wamakhadi ibhankwe ebandleni amasaphesobho ukukhokhela umeluzi yonke enye into engeyezwe abantu bayajoyine becabanga ukuthi lokho kulungile ngani ngehlala eduze kwesifundazwe somfundisi sePresbyterian futhi phakathi komabili ngobunye ubusuku kwakukhona udumdumu omningi kakhulu oqhubekayo lapho ekameleni elingaphansi kwaze kwaba ihlazo noma kuyini lokhu kokuwayinda ukusha bakubiza ngokuthini okwabo bona labo bezifazane bephula imilenze yabo nezinto bekwenza na niyazi uyini lokho na itwist badinga kusanteka badinga ipulangwe levangeli ukuze likuqondise kubo yilokho abakudingayo ivangeli lidala elihle imvuselelo ethunyelwe ngumoya ongcwele badinga kusanteka kulungile entanyeni ngezintambo zevangeli
but they say oh he's a good god he is a good god but don't you presume on that
kodwa bathi oh unkulunkulu olungile unkulunkulu olungile kodwa ungacabangeli kulokho unkulunkulu obulungiswa futhi unkulunkulu olungile njengomfanyana oseyipungu washo esikhathini esingeside esedlule wathi uyazi unkulunkulu ulunge kakhulu akanendaba ukuthi ngenzani umpedo unendaba ukuthi wenzani ya wena uthi unkulunkulu ungukulunkulu olungile unkulunkulu ungukulunkulu olungile kodwa sizwa kuningi kakhulu ngalokho namuhla unkulunkulu ungukulunkulu olaka unkulunkulu wokwahlulela wayelunge ngokwanele ukuba ehlele lapho futhi yamkhiphe ngo Israel emlonyeni wokufa futhi baphendukela ngo ehlane futhi bazi yeka babona ngoba babengeke bamlandele uNkulunkulu wayengokuNkulunkulu olungile kunidonsani namaPentecostal niphume kulezo zinhlangano kodwa niphendukele emuva ngo futhi nenze njengomama wenu ngakho niyabola kukho kukhona isiqopha mazwi siqhubekayo lapha sijikeleza umhlaba wonke niyazi angikhulumi kakhulu lapha manje kodwa ubolela kukho ngqo bese ke ngiza ngikutshele iqiniso khona ke awukukholwa nakho kulotshwe khona lapha niyabo ezweni yabo mnumzane oh yebo bayacabangela ukuthi unguNkulunkulu olungile yabo mnumzane kodwa unjalo abacabangela ukuthi naye unguNkulunkulu okwahlulela nakho lapho uIsrayeli enza khona iphutha lakhe babecabangela ukuthi wayelunge kakhulu wayebenzele izinto eziningi kakhulu impela wabakhiphe eGibhithe impela wakwenza lokho wenza izimanga izo wadweba umuqa wabeka insika yomlilo phakathi kwabo nesitha impela uNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo impela wabavumela bawele ulwandle olufile futhi bawele ulwandle lubomvu base bewelela ehlane nokunye nokunye uNkulunkulu olungileyo ngenkathi abaseGibhithe beqala ukuba landela ngani wabavikela ngehoralo kufa wabulala abaseGibhithe impela uNkulunkulu olungileyo kodwa ukubekezela kwakhe kwaphela khona ke lapho ekhuluma lelozwi lokugcina kwaba yilokho Mose wathi kungani neqa imithetho kaNkulunkulu na uNkulunkulu usevele ushilo ukuthi useqedile ngani ungacabangeli kude kakhulu mfowethu kunjalo ungase uweqe lowo muqa akukho ukubuya uyazi kukhona umuqa niyawakhumbula amakholwa athi yake emzeleni emuva lapho kwa Israel athiyeka emindzeleni nje Amahebhere isithupha athi akunakwenzeka kulabo abake bakhanyiswa benziwa bahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha isipho sasezulwini uma bebuya ukuze bazivuselele futhi ekuphendukeni bebona ukuthi bazithethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala futhi badelela igazi lesivumelwano abangcweliswa ngalo into engcwelile futhi edelele imisebenzi yomusa.
God's a God of jealousy.
Kunjalo uNkulunkulu uNkulunkulu womona uNkulunkulu obulungiswa uma ungubaba nomama futhi utshela abantwana bakho hambani niye lapha ya ngizoninika ukubhaxabulwa uma umthanda lowo mntwana weqa imithetho yakho uzoligcina izwi lakho kunjalo kodwa uma umyeka aqhubeke awukulungile kwenze futhi nebo yilokho okwenza bonke laba lapha oMelinda abancane noRicky kanjalo njalo ngapha yilokho okwenza ubuhla ngandlebe bentsha abanye babo bakhuluma ngokungazi kwabantu ezintabeni zaseTennessee naseKentucky ngenitshela abanye balabo omama abadala phandle lapho bebeyofundisa abanye balabo uJezebeli besimanje ukuthi bakhuliswa kanjani abancane kulungile ngakutsho yedwa wabasebancane babo angenene yabo owesifazane ubusuku intombazane igqoke izingubo zayo ezisontekile kuyo iphume noRicky ubusuku bonke kulokunqunda wathize bajele emotweni bese bethi ube nesikhathi esimnandi sithando na ibingathi chayikacha lehikori kwesinyesa lezo zihlahla futhi bingaphuma endlini omunye unyaka impela khona ke uthi ukungazi bayazi kakhulu ngakho kuna wo kungcono ngithule lapho kulungile kuqhubeka manje uIsrael wayecabangela aha niyabona ukuthi sichamusela ini namuhla ukucabangela isidleke sicwele amaqanda kaqhebe kunja lempela bazola izinkozi abazi lutho ngezindawo eziphakemeyo ukuthi kukhushukwa kanjani lapho izimpapho zabo zixega kakhulu bayozihondula bebenqunu lapho beqala emoyeni kunjalo ukuphakama kuzokhipha izimpaphe futhi ukhozi yilona kuphela olunezimpaphe zokuma lapho lufika phezulu lapho izimpapho zalo zikhule phakathi ziboshelwe phansi zibethelwe phansi amen lungakhuphukela phezulu kakhulu kuze kuthi uklebe noma igwababa noma uklebe oyinkukhu ungafa uzama kululandela uNkulunkulu wathi wayelukhozi nginguJehova khozi futhi bonke abantwana bami bangamachwane ukhozi bayazi ukuthi kondizwa kanjani phezulu ngaleya lapho okukhona nje phezulu lapho untweza khona amen wo ngiyathanda ukuzibuka yabo mnumzane ya ukucabangela wathi oh awu uNkulunkulu yasithethelela izikhathi eziningi kakhulu uzobhinda sithethelele ngakho bayakhuphuka kodwa uMose wathi usaqedile ngani ngikathi nenza lokhu neqa umuqa ake sibheke emuva futhi sibone ukuthi asiweqanga umuqa noma cha wawudweba kuphi umuqa kumaluthela na wawudweba kuphi umuqa kumamethodist na wawudweba kuphi umuqa kumabaptist kwabaka Campbell kumanazareni kumapilgrim holiness iqembu likabati Robinson nakho konke lokhu na wawudweba kuphi umuqa na
the same place he draw the line on Pentecost. Right there.
Indawo efanayo yadwebe umuqa ePentecost abona lapho uNkulunkulu uba nomusa lokho kuyangibulala cishe ukusho lokho kodwa ngibophezelekile kulelizwe ukukhuluma iqiniso.
But it's the truth. You're right there she'll never.
Kodwa iqiniso uyobolela khona lapho angeke lisavuka lelo yizwi lenkosi. Wo uyacabangela niyazi uSamson wacabangela ngezinye isikhathi futhi uSamson wacabangela ukuthi kwakulungile uNkulunkulu hayi uNkulunkulu olungile wayengagijima azungeze labesifazane wayengenza noma yini ayefuna kuyenza futhi kwakuzolunga wayengadalula izimfihlo zikaNkulunkulu kuye futhi kuyolunga niyabona ukuthi kwakuyini na owesifazane ibandla owesifazane umele ibandla ebhayibhelini utelila waye yilowo Jezebeli omdala wangalolu suku kunjalo ngakho into yokuqala niyazi wazithola yena owesilisa esesongeleke ngakuye owesifazane futhi owesifazane wasonga owesilisa ngasemunweni futhi owesifazane wenze khona impela nje futhi owesilisa wathola wonke amandla akhe ayesehambile Yiloko impela okwenzekile ebandleni namhlanje lizisonge ngakulezi zivumo kholo lezinto ezenziwe ngumuntu lezinhlangano amahlelo nokukhela ezweni likaNkulunkulu ngokusemthethweni ibandla libubeka njengezwe lonke futhi liziphatha njengezwe lonke futhi into yokuqala uyazi uthola umoya ongcwele usambile amandla evangeli asesukile kuwe yini indaba na ngiyathemba ukuthi angililimazi kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyanibashula ukuze nizo ngincamela ukubashulwa kunokushiswa noma nini ngakho lalela hlala nezwi uSamsoni wacabangela ukuthi kwakulungile uNkulunkulu wayeselapho yilokho ibandla elalikucabanga ngenkathi bephumela lapho awu uNkulunkulu usekhona lapho unguNkulunkulu olungile akanandaba nina bantu abadala lapha ngenkathi umama wenu nobaba emuva ngale eminyakeni ngamashumi amahlanu noma engamashumi ayizithupa edlule lapho bephuma kulezo zinhlangano nezinto ukuba bakhuphukelene uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu nokulandela ukuhola kukamoya ongcwele bakhuphuka bephuma ekipite ngani ukuba wawungakhuluma nabo ukuba babeke bahamba babuyela muva ngo futhi benze into efanayo eyenziwe abasekipite izwe bebeyohleke ebusweni bakho kodwa bakwenza wo sicabangela ukuthi kuzilunga ungacabangeli hlala nezwi kwakumele uxekise yini kwakumele uyixekise na imfundiso yakho enkulu yobuvangeli ukungena ngisho emkhandlwini wamabandla omhlaba wenzani na kwenza njengoba nje benza ayini amabandla na enza njengoba benza yini izikole zabo na into efanayo ngisho nezikole zethu zobungcwele ziba zimbi kakhulu nezinto enjalo kuze kuthi impendukezelo nakho konke okunye kuhlezi phakathi kwabo esikudingayo ngamandla kaNkulunkulu lapho ukubiza leso sono futhi khona lapha yathululeka uthi na kulapho okhona yilokho izipho ezijingela ebandleni kodwa bafundisa kakhulu isayense yezenkolo nesayense nezinto kuze kuba sebedabukise umoya ongcwele yingaleso sizathu ukuthi amantombazane ethu angakabi ngomama kanjalo njalo kwenzeka yingaleso sizathu isono esiningi kangaka phakathi kwethu yingaleso sizathu ngeke utshele abantu bacindezelwe kakhulu izinto zezwe neminyako yezwe nezinto ze ukuze nje sime ekumeni okuhle nebandla ngakho sima ekumeni okuhle namakhoza ngakho simi ekumeni okuhle lapha kwenze mehluko muni lokho na yima ekumeni okuhle neNkulunkulu bayeke bahambe bonke bafuna ukulandela mabalandele uma bengakwenzi mabahlale lapho bekhona uqonde ezweni lezethembiso njengoba uNkulunkulu asho kuJoshua wona impela umfanekiso walabo abasha bephuma wathi benikade kule ntaba eminyaka engamashumi amane nizulazula benzani phandle lapho iminyaka engamashumi amane na ingabe uNkulunkulu wabaqalekisa naqhabo wababusisa oh bashade amakhosikazi futhi batshala izitshalo ezinhle futhi bakhulisa izingane futhi oh baba nesikhathi esimangalisayo uNkulunkulu wayenabo kodwa noma kunjalo kwakungeziswe isithembiso lalelani ngizosho ukuthize manje ngase kukubashule kodwa lalela yilokho impela iPentecost ekwenzile yahlela phansi njengezwe kodwa ayizange ifinyelele esithembisweni esigcwele
she did come out of Egypt she did God took care of her showed her wonders and signs
yaphuma eGibhithe yaphuma uNkulunkulu wayinakekela wayibonisa izimanga nezibonakaliso nezimangaliso kodwa hayi ngokugcwele uyazi ukuthi kuyiqiniso futhi izilwi ezindala zafa kunjalo impela manje ilapho sifike khona futhi bese kade sizulazule isikhathi singakanani na cishe iminyaka engamashumi amane makabonge uNkulunkulu ngiye oneness hallelujah makabonge uNkulunkulu ngiye assembly udumo kuNkulunkulu ngiye church of God siyilolo hlobo awulutho inqobo nje uma ucabanga lokho awulutho iBhayibheli lathi lapho umuntu ezicabanga ukuthi ungokuthile akalutho abefanele abe yigo kunjalo impela zicabange ungelutho yahla ukuze uNkulunkulu akwazi zithilule uzama ukuzigcwalisa awunalutho lowo umsebenzi omkhulu ebandla nomuntu ngamunye ukuzithilula lokho kunesihluku kodwa kuhle ngikhumbuze nje ngenkathi mama ngenkathi siseyizinganyane ezincane sakhuliswa sihlupheka kakhulu ngakho sasingenakho ukudla okuningi futhi umama wayevame ubaba wayevame ukuthola izikhumba zenyama ebhikawozi ezansi lapho bona lapho babebhaka lawo mahemu nezinto futhi babe unkosikazi Goodman isalukazi saseJalimane yena babevame ukubhaka amahemu babesika lezi zikhumba zisuke kumahemu futhi ubaba wayedla futhi azithathe futhi umama wayezifaka ipanini lesinkwa oh sebalikhohle ipani lesinkwa kudala enhla izweni lakithi kusobala hayi nina baseningizimu futhi babeka lezi khumba zenyama ezindala phakathi lapho futhi bazibuyisela kuhavini futhi baziphake niyazi kanjalo futhi bathela uGrace kukho ukuze ungene esinkweni sombila futhi senza amaqebelengwane ombila okokudla kwasekuseni sasinotiliki wamabele namaqebelengwane ombila futhi yilokho esasiphila ngakho ngesikhathi sedina sasiba nemifino ehlitshiwe uma wawusaphakeme uphizi onamehla amnyama noma into enjalo futhi saba nokudla kokuhlupheka kunjalo nokunginokunye umama njalo ngomgqibelo busuku esikoleni wayesigeza sonke kubhavo wodwa amanzi awodwa avele engeze nje kancane niyazi lapho wehla usuke uye unikeza omncane kuqala futhi ukugcina wayethola ukungcola kwabo bonke kodwa zaphumelela ukuhlanzeka akukhona kakhulu ukuthi ugeze ingaphandle kodwa kuthiwani ngengaphakathi na izindonga ezimhlophe nicaka ingaphandle lengcwaba kodwa ngaphakathi amathambo abantu abafile usetize kakhulu namuhla konke kusakazwa kwe-television nezinto ukuthi ususa kungcola ezandleni zakho ngesihlanzi esihle futhi lokho kungamanga ngifika ekhaya ngolunye usuku futhi ngibone ukuthile kwi-television noma ukusakaza kwe-television noma enye into ngimi phansi egarage lika Phethilolo le ndoda yathi oh akusathi ngeke ngisho ukuthi uphinde ugeze zitsha vele usifake lapho futhi sikhipha yonke into kahle vele usimise ngathi ngizokugezele zitsha mida ngangifuna ngahamba ngazitshonela ibhodlela lalento futhi ngathi ngizogeza zitsha futhi ngamlahla phakathi lapho amagwebu ensipho aphakama kanjena ngase ngibeka izitsha phansi ngase ngiziyeka zahlala uhalf wehora ngase ngizikhipha amaqanda ayesekuzo impedo yilokho abakutshelayo konke lokhu lapho uzwa zonke lezi zikhangiso ezikhulu lapho noma yini ikhangiswe kakhulu akukho lutho kuyo uma umkhiqizo umuhle uyazithengisa wena uqobo kunjalo ngenkolo yakudala awudingi ukuba nezinto ezinkulu ngaphandle kanye nenhlangano enkulu izozithengisa yona uqobo uma inamandla kaNkulunkulu kuyo unokususwa kwesono okuningi uyabiza joine leli futhi singokungcwele lokhu nokungcwele lokho okungcwele kuningena lutho kunjalo uNkulunkulu nguye kuphela ongasusa isono igazi likaJesu Kristu futhi uyakwenza lapho uwela ipanini lakhe lokuwasha kunjalo nguye kuphela ongakwenza uSamsoni wacabangela ukuthi konke kwakulungile nakuba uNkulunkulu wayesanda kumenzela izinto eziningi lokho esasikucabanga uNkulunkulu wenze izinto eziningi kakhulu uIsrayeli wacabanga into efanayo awu uNkulunkulu kwenzile ngaphambilini kuthiwani ukuba senza lokhu asinandaba uNkulunkulu nathi bacabangela ukuthi babelungile kodwa bathola ukuthi impi yahamba ngenye indlela manje lapho senyuka ukuyothatha izwe sithola ukuthi sisendaweni efanayo kunjalo uyazi uAkhani wacabanga into efanayo wayenemiyalo kaNkulunkulu yokungakhiphi lutho kulowo muzi oqalekisiweyo ngicishe ngibe nemizuzu eyishumi nambili ngifanele ngiye ngale kulelo hotela labahamba ngezimoto ngifuna kushayela lokhu ngikuqinise kancanyana niyabo bukani lapha yilokho impela sikwenzile niyabo ingubo enhle yasebabiloni eyathathwa uAkhani nesigaxa wacabanga lowo muzi wawuqalekisiwe futhi yonke into ekuyo yaqalekiswa futhi amahlelo afakazelwe ukuthi aqalekisiwe.
Horrible, but it's the truth.
Lokho kuzwakala kukubi kabi kodwa kuyiqiniso. Ngasho sikhathini esidlule ngomama wami wayesenzela njalo ngomgqibelo ebusuku ngoba ukudla lokho kudla kokuhlupheka wayezosenza sithathe umthamo omkhulu kwecastor oil njalo angeke ngilimele iphunga lento ungakuthola kuleli gumbi futhi ngizova lomlomo angikwazi nje ukukumela okuningi kakhulu kwakho futhi ngiyothatha futhi ngibambe ikhala lami ngiyokhuphuka futhi ngiyothi mama ngikwazi nje ukuthatha into kuvele kungenze ngivale umlomo wathi uma kungakuvalisa umlomo futhi kukwenze ube kahle kakhulu futhi ugule akukusizi ngalutho ileyo ndlela ngokushumayele izwi uma lingakuvalisa umlomo likushukumise funda phuma kulezo zivumo khona ezindala futhi wehlele phansi ezwini hlola futhi ubone ukuthi baqinisile yini kunjalo akukusizi ngalutho kuzovusa ulwazi lokudla okuhle kokumoya yebo mnumzane kukwenza uqale kahle lokho ngubuhlaza indlela enzima yokwenza inkulumo kodwa yiyona ndlela kuphela enginayo ngiluhlaza qobo lwami futhi anginamfundo nje ngine njengoJohane into kuphela ayeyazi kwakuyizinyoka nezimbazo nezinto zasehlane futhi into kuphela ngiyaziyo yilokho nje engikwaziyo futhi yilokho kuphela engikwaziyo lakho ngifanele nje ngikusho ngendlela engikubona ngayo nangendlela andlela ukufika ngayo kimi ungase kuvezwe kuhlanzeke kakhulu kakhulu futhi kumnandi kakhulu kunalokho kodwa niyazi ukuthi ngikhuluma ngani leyo yinto eyodwa yabo niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ngakho yilokho ke ufanele ubuyele ezweni osuke kuyo yonke le nto yakudala noma kanjani kulungile manje wakhani wacabanga kungaba kuhle lokho ngizothatha lesi sigaxa sincane sihle futhi kuzoba ingubo encane enhle futhi ngizoba nalento encane enhle lapha futhi ngizoba igosa kanjalo njalo futhi ngizokuzolunga kodwa kwakuqalekisiwe yonke into kuleyo ndawo ewile yayiqalekisiwe futhi njalo namuhla sibafuni o-Akhani asefoni abazange baqhubeke futhi banqobe impi leyo nto ize ibhujiswe kunjalo yebo mnumzane baseGibhithe bacabangela ukuthi kuzolunga u-Israyeli wadabulelwa ndlela ufile kungani bona bengakwenzanga na ungasokile wayengenazo izibusiso zesivumelwano babecabangela ukuthi kwakulungile kodwa bathola ukuthi baminza angeke uhambe wedlule kulokhu angeke ungene ekuhlanganyeleni noNkulunkulu ulethe izimfundiso ezenziwe ezweni waminza ubhubheka nginabo ufanele uze ngendlela kaNkulunkulu noma akukho ndlela ufanele uhambisane nezwi noma uphumile ufela lapho ngakho kodwa iGibhithe lacabanga awu badlula kukho mina nje ngisengamadoda angcono kunabo sinempilo kakhudlwana sinamandla kakhudlwana sihlakaniphile kakhudlwana awu labo bafa bakwazi ngishele ukubhala amagama abo futhi singamakhosi kodwa amakhosi awazange aye kude kakhulu uNkulunkulu akabali ubukhosi ngendlela abantu ababenza ngayo kunjalo isikhathi sikaNowa bacabanga manje uma kufika ingane manje uma kufika imvula enkulu ayekaze ibe khona kodwa uma bekwenza ngani sinemikhumbi nezikephe wena uthi mabengenazo babenazo uJesu wathi njengoba kwenzeka ezinsukwini zikaNowa uhlobo olufanayo bamba imizi nezinto manje okucwilile nayo yonke imisebenzi yamanzi yesimanje kukho khona lapha eMexico eminyakeni embalwa edlule yonke into impela akukho okusha ngaphansi kwelanga sizovele sigibele imikhumbenge yethu bacabangela ukuthi uyolunga kodwa uNkulunkulu wayenomkhumbi wowodwa wawuzontanda futhi yonke eminye wawuzocwila kodwa bacabangela ukuthi umkhumbi wabo wawuzohlala isikhathi eside untante nganoma yiphi indlela ukuthi le nto yayiyoba njalo kungakhathaleki noma ngabe kwakwenziwe ngokombhalo noma cha ngingasho okuthize lapha lalelani yileyo ndlela namuhla ucabanga ukuthi into izontanda kuzolunga noma ngabe kungokombhalo noma cha kufanele kube ngokombhalo okuqinile uNkulunkulu watshela uNowa ukuba enzele womkhumbi ngokhuni lomtholo futhi lelo khuni lululaka nebhalza akukho lutho kuwo esikhulukazi nje izipontshi ezingena lutho ngani ngingapakisha uphisi wokhuni lwawo ukusuka lapha kuye lapho futhi ukuphela kwepla udonga emuva lapho futhi liwuqinitsi lomafiti ayisithupa ngingalubeka emahlombe ami futhi ngihambe nalo ngani akulutho ngaphandle kwesipontshi nje akukho lutho kulo ukhuni lomtholo wenzani emva kwalokho na lokho kwakumele wena ufanele ukhiphe yonke into kuwe zonke izivumo kholo zakho nezimfundiso kusuke khona ke wenzani na wathi ligcobe ngaphakathi nangaphandle bayitshela kanjani ikolitayi bagawule isihlahla futhi basishaye bashaye kuphila kuphume kuzo ikolitayi liphume kuzo bese ke bethatha ikolitayi eshisayo futhi balithulule phakathi lapho nazo zonke lezo zindawo ezingena lutho aqiniswa phela ke kulikhulu kakhulu kunanoma yipi insimbi ekhona wawungeke ufiphalise ingalo leso sizathu wamela izahlulelo kwakukhona owayefanele ashaywe alahle phansi olungileyo uKristu siyazithulula futhi sivumele umboya ongcwele ungene izwi likaNkulunkulu lingene elikuhlalisayo izahlulelo lapho ngibona igazi ngizodlula phezukwenu niyabo kufanele kube njalo oh yebo kodwa babecabanga ukuthi kwakufana nje yabo kwakulungile bacabangela ukuthi kuyolunga yileyo ndlela namuhla bathi amahlelo ethu ngiyacabangela ukuthi lokho kulungile o awungitsheli izinsuku zezimangaliso ayikho into enjengale manje kuzolunga asisilo ibandla na kubeka vele uqathakele ngo ekwahlulelweni lokho kulungile maningi kakhulu amahlelo ehlukene kuze kubangele ukudideka abantu becabangela nje ukuthi konke kulungile qhubekela phambili ngo asazi ukuthi kuphi yikuphi ke okulungile yikuphi okulungile na banikeze ukuhlolwa kwezwi yilokho okushoyo ukuthi kulungile noma cha asibone uDeuteronomy womashumi amabili nambili eshiyo mina sishiyagalombili niyazi wathi uma kukhona oyedwa phakathi kwenu ongowomoya noma umprofeti mina inkosi ngizokhuluma kuye khona ke uma eka yena umbhalo kuzofezeka nje lokho akushoyo kuzolunga niyabo uMarko weshumi lesithupha wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uJohane weshumi nane ishumi nambili uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nakho lapho sikhona manje sesilungile lapho uJohane ephuma ukuzokwethula okwakuyindlela efanele abafarisi babenendlela yabo abasadusi babenendlela yabo abathelisi babenendlela yabo abehlukene babenendlela yabo amahlelo abo izinhlangano uJohane akayanga kunoma yisiphi sezikole zabo waphumela ehlane futhi walinda wafunda izwi into yokuqala niyazi uNkulunkulu wamtshela phandle lapho ehlane ukuthi lo Mesiya wayeyobane sibonakalise simlandelayo njengoba ehlale enza esixoxe ngakho izwele busuku ngakho uJohane walinda akazange ajoyine nanoma yisiphi sazo walinda nje waze waqiniseka akazange bangele lutho wathi manje awume kancane namba abafarisi bangabantu abalungile bangabantu bobungcwele ngani impela abalungile ngiyakazange ngiyacabangela ukuthi balungile babengalungile uNkulunkulu uJohane walinda isibonakaliso uJohane walinda waze waqiniseka niyabo impela wakwenza akazange acabangele walinda waze wabona isibonakaliso seqiniso sika Mesiya uNathani wayenethe ziyencane njengoba wayengaba njalo wavele wathi manje ngikukholwa ngizofanele ngikubone ngenkathi ekhuphukela lapho futhi ebone ukuthi wayengumesiya weneliseka ngelo nkathi akazange acabangele walinda nje waze wakubona indlovukazi yaseSheba yalinda yaze yakubona yathi manje yilo yayingumedeni niyazi yathi uma ngenyukela lapho zonke lezi zinto ngizokwenza njani na kanjalo njalo ngiyaqonda ukuthi kukhona ukuthi uNkulunkulu wabo uhlala kumuntu othiwa nguSolomon inkosi yabo babemthanda kakhulu baze bamenza inkosi futhi mina uma uNkulunkulu uma ngifunda lamazwe uma leso sibonakaliso sikulowo muntu khona ke lowo muntu ukhuluma ngokuNkulunkulu ngizokhuphuka futhi ngibone ngakho yabophela amakamela ayo yaphuma yanqamula ugwadule futhi yenyukela lapho yamisa ithendelayo lapho futhi yalinda niyazi futhi yalinda futhi ngosuku lokuqala mhlawumbe yahlala emuva le ngemuva kwebandla futhi yabona umelusi uSolomon umoni ephuma ethempelini nawo wonke amadoda akhe emzungezile futhi o babe nento enkulu lapho manje yayifuna ukuqiniseka ukuthi yayiqinisile ngakho khona ke into yokuqala niyazi yaqaphela ukuthi ukubona ukufihlakeleyo ngokuphelele nje ekugcineni ikhadi layo lomkhuleko labizwa futhi yasukuma emsamo futhi iBhayibheli lathi kwakungekho lutho uSolomoni ayengalwazi ngayo kunjalo ayizange iphinde icabangele yathi konke ngikuzwile kuyiqiniso nokunye kukhulu kunalokho ngisho engikutsheliwe yathi abusisiwe amadoda akanye nani lapha futhi angabona lezi zinto zenzeka usuku nosuku ake nje ngithathe ukuncinyana komhlabathi lapha emuva ezansi lapha ukuze ngiguqe kuwo lapho ngibuyele emuva uNkulunkulu wakho makaba nguNkulunkulu wami yayingacabangeli lutho yabuka futhi yalinda yaze yabona isibonakaliso seqiniso sikaNkulunkulu wesifazane emthonjeni wayazi ukuthi kwakukhona uMesiya ozayo wayazi ukuthi wayezokwenzani ngakho akunendaba ukuthi benzani akazange acabangele kodwa ngokushesha lapho ebone lokho wabheka futhi wathi awume kancane ufanele ukuba ngumprofeti wayebukeka kanjalo umuntu ojwayelekile nje wathi siyazi ukuthi kukhona ozayo uMesiya uzokwenza into ewukuthi lokuthi wathi nginguye kweleke wahamba wadabula umuzi engacabangeli lutho phumani nina bafo futhi nilethe zenu zonke izimfundiso zenu futhi nilethe zonke izincwadi zenu zezivumo kholo lokunye futhi ake sibone uma lona kungumesiya asikungenzeka kube njalo akazange yacabangele lutho wathi wozani nibone ukuthi ubani engimtholile amen kunjalo wozani nibone sikutholile Ngakungekho phutha ngakho wayengacabangeli lutho wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wayazi ukuthi wayeqinisile abafundi ngePentecost kuthiwani ukuba babethe manje linda asibone asibone uJesu wasinika umyalo ngakho usitshele ukuba senyukele lapha siyazi ukuthi inkosi yethu angeke iqamba amanga bokade ukuthi simsulwa sinyenya kanjani sona manje usitshele ukuthi siyokwemukela umoya wena lapho senyukela lapha ngizo lalela lokhu dokotela oh uyazi Andrea woza lapho mzuzu yebo mnumzane Matthew cabangani na Johane woza ngapha manje uyazi inkosi yethu angeke iqamba manga qiniso yasitshela ukuthi silinde phezulu lapha size sibe nakho kube semukele isithembiso sikababa futhi sasizokwemukela umoya ongcwele futhi niyakhumbula yaphakamisa izandla zayo phezulu kwethu futhi yaphefumulela phezulu kwethu futhi yathi yamukelana umoya ongcwele na
well I tell you brother
Aw ngiyanitshela bazalwane ngikholwa ukuthi simutholile yena ngicabangela ukuthi siutholile wena mzenzisi olusizi ngikholwa ukuthi siutholile ngicabanga ukuthi besifanele siwemukele ngokukholwa Nina mapaptist siwemukela ngokukholwa ngokukholwa lutho kuyisehlakalo
I can see Peter that train
Ngiyambona uPetro leyo ndoda eqaqashiwe emi phezulu lapho ehlala noJesu wathi imakancane lokho akusiwo umbhalo Aw ngiyacabangela ukuthi sinawo umpedo bese fanele siqale inkonzo yethu awu sethibe lapha izinsuku ezisishiya galelunye silindeni na wathi kuze akashongo na kuze hayi izinsuku ezisishiya galelunye izinsuku ezishumi noma amashumi amahlanu noma ikhulu wathi lindani nize ilapho esenze khona iphutha lethu yebo mnumzane sicabangela ukuthi kulungile inqaba yethu bayacabangela ngoba sibe nokukhuluma ngezilimi ukuthi lokho kuphela sasifanele sikwenze kunjalo sahlala lapho futhi sakhuluma ngezilimi futhi othile wasikhuthaza futhi sakhuluma ngezilimi sacabangela ukuthi kwakulungile sase sibuyele emuva siphuma ingaleso sizathu nina besifazane nisaphungula izinwele zenu nifake izimonyo izikhindi ingakho nina madoda nisenezinto zenu futhi niqhubeke ngendlela nikwenza ngayo niyacabangela nje kunjalo Buyegeni buyegeni buyelane ezweni khumbulani Ngiyambona uSimoni sikuma ethi awume kancane uIsaya wathi isiyalezo phezu kwesiyalezo umuntu phezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana hey sengiyambona ebuyele emibhalweni Ngeke sicabangele lutho sizolinda lapha kuze kwenzeke ukuthile futhi kunjalo Aw ngiyanitshela bazalwane mabahambe benze abakufunayo sizovele sihlele iqembu lethu elincane futhi sizozibiza ngosibanibani futhi mabahlale uma befuna ukuba nobuhlanya nakho lapho ukhona kunjalo hlala nezwi uPaul wathi baphuma kithi ngoba babengesibo bakithi kunjalo yebo mnumzane Oh, mingake ngingaba nje nginemibhalo eminingi kakhulu ebhalwe phansi lapha ngithatha usuku lonke futhi angisakwazi nje ukuhlala kade ukucabangela nje ukucabangela yilokho kuphela abakwenzayo becabanga ukuthi kuzolunga becabangela ukuthi kulungile uDaniel bacabangela lapho phansi babecabangela ukuthi kuzolunga bathathe izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu futhi baphuza ngazo bacabangela ukuthi kwakulungile ukuhleka abantu ababenomoya ongcwele futhi kwakulungile ukuhlekisa ngabo iBhayibheli lathi kungcono kuwe ukuthi itshele ukusila lagacwa intanyeni yakho futhi wamenze ezinjulweni zolwandle kunokubani ikhubekiso yedwa walaba abancinyane bami mfowethu ngiyababona laba bantu behamba emigwaqeni lezi zintambo ezeluliwe ezilukhuni amakhoksi acisha phakame kangako abesifazane baphushele ngaphambili futhi baphumele ngemuva futhi bezungeza kanje futhi omunye wesifazane wathi kimi wathenge owesifazane Pentecostal wathi awu ukuqoka lezi zikethi ezincanyanyana uyazi ezicishe nje zibe maphakathi ukuya edoleni labo wathi ngani mfoti Branham wathi ilelo hlobo kuphela abalwenzayo benza imishini yokuthunga futhi badayisa izindwangu niyabo lowo moya omdala ongcolile ukuwe Kungani wesifazane wePentecostal efuna ukwenza kanjalo na ngi akalona ePentecost inegama nje lePentecost kungcono ngisuke kulokho ngokusheshsha impela ngiphenye ikhasi elilandelayo
Moses What if he were to pursue
Oh Moses ukuba ke wacabangela na ehe ungacabangeli uhlala nezwi
Don't accept nothing different
Ungamukeli lutho oluhlukile hlala ngo lokho uNkulunkulu athi hlala nakho hlala nezwi amen uNkulunkulu ubophezelekile uNkulunkulu ubophezelekile ezweni lakhe futhi uma izwi likuwe ubophezelekile kuwe ngezwi lakhe kodwa uma wenza njengoEva ungabaze ichashaza elilodwa elincane lakho futhi ungenise ukuthize kube isibambiso uphumile khona lapho Hlala nezwi, mazingacabangeli noma yini, asithathe lokho izwi elikushoyo futhi sikukholwe nizokwenza lokho na. Manje bukani bangane, lokho kunesihluku akunjalo na. Ngifanele ngibe kuleyo ndawo lapho cishe imizuzu emihlanu noma ishumi ngifanele ngihambe ngakho ngokuvamile izinkulumo zami zinde kakhulu kodwa ngifanele ngihambe. Kodwa uNkulunkulu akubusise, ngiyanithanda, ngiqondile ukuba nonya, ngiqondile ukusika noku yabula ezikhatheni eziningi kungisika kakhulu kunokuba kwenza kini kodwa mfowethu odade wethu ngifanele ngihlangane nawe ngaleya ngelinye ilanga futhi uma ngima lapho futhi yena wangiqalaza futhi athi wena mkhohlisi igazi labo liyadingeka esandleni sakho niyabo ngoba ngazi okwehlukile futhi maye kimi uma ngingakusho Manje ungakwazi ngiyakhuleka nje ukuthi angeke nixabane nami kodwa nizovele nithathe izwi futhi nihlale phansi futhi nithole ukuthi lokho kusilo yini iqiniso hlelani lezi zinhlangano amahlelo buyelani emuva nizikweleta khona ngani uma bekukhona ukuthi ize bekuzokulimaza ngokumzimba ubungenza konke ezweni uthole abameli nakho konke okunye ukuze uzivikele uthole unogada ohamba nawe uma impilo yakho yayi ngozini konke okunye ubungakwenza niyabo kuthiwani ngomphefumulo wakho na ukuphila kwakho okuphakade kuthintekile bufanele ubuyele emuva futhi ubone ukuthi kwenzekeni ezinhlanganweni ukuthi yini ebihlala yenzeka kuzo angimelene nenhlangano abantu ophakathi lapho angimelene nekatolika angimelene nebaptist ipresbyterian ngani uma bengingabuza kulokho okusa kuleli bandla lapha ngibonga inkosi ngokungini kabangani abayizigidi emhlabeni jikelele futhi banga makatolika baptist presbyterian kuyini na manje leyo christian businessman engikanye nayo njengamanje ngihamba umhlaba wonke nalabo bantu kungani kunjalo na bangitshela ngokufanayo nje njengoba bangitshela noma yini futhi ngakusho lokho ngolunye usuku emhlanganweni futhi enye yezinduna yasukuma yathi ingakho sinawe kanye nathi yathi hlala nezwi futhi lisigcina sisemqeni kunjalo abantu bayakwazisa uma uzokhuluma iqiniso bangaki kini mantombazane abathakasela umama omdala ongazange ayigodle induku kodwa wakugcina usemqeni na uyamthakasela na uthini ngalowo babayo omdala osempunga na uphandle lapha emathuneni namuhla ngabe uyamthanda na ngani wayengubabayo kunjalo kodwa lowo owakuvumela ngabona umfana kulunye suku wantshontsha nakho konke okunye futhi waqhubeka ngani unina wamsekela kuye wathi uma umama wami wayeyejele ubengangenza ngizibuyisele lezo zinto bengingeke ngiye lapha namuhla nakho lapho khona niyabo yilokho ungabi ntekenteke uNkulunkulu ufuna wena ume kulokho okuyiqiniso amen asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje Baba wethu yasezulwini angaze singahle singaphinde sihlangane kanje lokho kungase kube ukusa kwethu kokugcina sindawonye angazi nje
I pray thee to be merciful, Father.
Ngiyakhuleka wena yeba nomusa baba yipha izibusiso zakho kulona abantu futhi inkosi ngiyazi ngezinye izikhathi liyasika futhi kodwa liyinkemba libukhali ibhayibheli lakho encwadini yamahebheru lathi izwi likankulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili futhi le nkemba ingaphathwa kuphela ngesandla sokukholwa lokho kungokubiza okuqondile umoya kankulunkulu emva kwalo ukulisekela futhi ukhombise ukuthi lingunkulunkulu ngomoya ongalenza lifakazise ukuthi liqinisile kodwa nkulunkulu kwangathi abantu bangalibona lo muntu omncane ozithobile lo mfowethu lapha umfowethu nodadewethu leCliffield ababili bamunye Nothando lwakhe nesihe sakhe ngiyakhumbula ngesinye isikhathi bakubizela endodeni yayingumRoma kodwa bathi wenze izinto ezinkulu esizweni sakithi usakhele isinagoge ufanelekile futhi uNkulunkulu ehlezi ngaphansi kocobo eceleni kwendoda ngiyazi phansi enhliziyweni yakhe uyangithanda ngiyakukholwa uyakwazi futhi ngiyamthanda uyakwazi lokho Nkosi futhi ngimtshelile ukuthi amahora awabanga made kakhulu nobusuku bube mnyama kakhulu noma imvula ine ngamandla kakhulu kodwa noma yisiphi isikhathi ngingahlanganisa izinhliziyo naye ukuba ngikhulekele ibandla lakhe elincane ngeze noma yini bengingayenza inqobo nje uma bekungaphambene nokuhola kwakho bengizokwenza uzizwa ngokufanayo nakimi Manje Nkosi kwangathi izibusiso zami zingahlala phezu kwakhe siphe khona Nkosi futhi ibandla lakhe elincane lapha limile lapha ihholo nabafana emizuzwaneni embalwa edlule futhi umuzi ekhuluma ngakho lapho othile ethi uzokwenzani ngabampofu na wathi ngizohamba nabo kunjalo Nkosi lowo ngumoya kaKristu kuye njengoba uMose aziphonsa esikhaleni futhi ethi Nkosi ngithathe bayeke umoya kaKristu kuye ngikhulekela ukuthi usize umfowethu leCliffield nodadewethu leCliffield baphe Nkosi amandla kamoya kaNkulunkulu bangathi bangabusiswa bangathi awabo bangathi bangondla laba bantu Nkosi ngokomzimba nangokomoya siphe khona Nkosi busisa ibandla elincane busisa abadikoni abaphatheli kwangathi ibandla elincane lingama futhi lisuka kule ndawo encane lapha lapho uhlitho lufika sengathi kungaba khona amadazini ngempela ahambayo lapha uhlithweni ngibonela amadoda amadala abuthakathaka laba besifazane abadala izinwele zimpunga ubuso bushobene ubumbono wesifazane nobaba nezinganyana zabo zibazungezile abazukulu babo bemile kangikanye ukubona umkhulu ebuyela ekubeni yinsizwa ugogo ehamba ngaleyo nkathi I pray God. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobabusisa. futhi uma ngenze noma yini engalungile uma ngisike noma ngalimaza noma ubani inkosi bengingingakondile ukukwenza ngalo ndlela mhlawumbe bekukhona ukudinga ukusikwa ngakho ngibeka nje izwi lapho liyimbewu manje malize njengesitshalo esikhulu kwangathi kungavela umoya onjalo kuleli bandla nkosi ukuze amandla kaNkulunkulu aziwe kuzo zonke izifunda ezizungezile kwangathi kungaphuma lapha izithunywa zenkolo lapha kuphume abelusi abadumile siphe khona nkosi baphe ukudla ukudla kwezimvu kubo nkosi bafisa ukudla kwezimvu izwi lakho izikhulise iqobo lwakho baba phakathi kwethu ngegama lika Jesu manje nkosi uma kukhona labo lapha namuhla abangakwazi kwangathi bangakwemukela manje igameni lenkosi Jesu ngenkathi sisakhothamise amakhanda ethu ngifuna umbuzo oqotho ngempela ukuba uphendulwe ingabe uzizwa ukuthi uhamba ekukhanyeni kukaNkulunkulu na ngeke ngikubuze uma ungahambi esizathu uyacabangela nje manje kodwa phansi enhliziyweni yakho uyazi ukuthi kukhona izinto ezilotshwe kulelo Bhayibheli ukuba uzenze futhi awuzenzi futhi inqobo nje uma nenza lokho bangane ningacabangeli masilunge awuzukwehlulelwa ngezivumo khono zakho awuzukwehlulelwa ngomuzwa wakho uzokwahlulelwa ngalelizwi futhi uma wazi ukuthi ubuneputha nawo wonke amakhanda ekhotheme namehlo evaliwe uzoziphakamisa izandla zakho futhi uthi ngikhulekele futhi Branham ngiyakhuleka manje ukuthi uNkulunkulu uzongisiza Nkulunkulu akubusise wena Nkulunkulu akubusise lokho kuhle thembeka Nkulunkulu akubusise ninikazi Nkulunkulu akubusise Bangabonge uNkulunkulu ngiyakubona ngibone owesifazane ephulukiswa khona manjalo egula ehlezi khona lapha ngoba uphakamise isandla sakhe ubeqotho uphulukisiwe uNkulunkulu akubusise mnumzane kulungile wena uthi mfuthi Branham ukwazi kanjani lokho na ngiyakwazi yebo mnumzane uNkulunkulu abe nawe yibaqotho nje ngiyazi ukuthi angi uNkulunkulu akubusise wena yebo amadazini labo uNkulunkulu akubusise uyabona yena ngingahle ngisikeje isandla sakho kodwa yena ngeke akanasiphelo wayazi zonke izinambuzane ezaziyoba semhlabeni ngaphambi kokuba umhlaba udalwe ukuthi iyowagcwayizisa kangakamehlo ayo nokuthi lungakanani unwalo lwamafutha eyolwenza impela yizwi likaNkulunkulu likhulunyiwe konke nokuncinyana kwakho uyazi akanasiphelo wayazi ukuthini okungenasiphelo igama lithi okungenasiphelo niyabo wena nje akanasiphelo akukho okuchazayo kukho angeke ukuchaze kuyiphakade uphakade wazi konke ngisho umcabango wonke umcabango oyoke ucabange wawazi ngaphambi kokuba uze uzalwe ingaleso sizathu ngokwazi ngaphambili wayengamisela ngaphambili uyazi ukuthi uzokwenzani wena angakwenza konke kusebenzele inkazimulo yakhe Busiswa ngize kuwe ngegama leNkosi nesakhothamise amakhanda enu ngizamile ngishumayele kanzima kabi kodwa kuyiqiniso manje izolo ebusuku sibe nenkonzo yokuphulukisa kodwa ngizwa ngiholeleka ukwenza ukuthize khona manje niyabona noma kunjalo abantu lapha obagulayo obadingayo uNkulunkulu makakhulume ukuthi ngabe nginitshele iqiniso noma cha uNkulunkulu makakhulume kini Heavenly Father, now speak. Baba sezulwini manje khuluma ngikhulumile manje khuluma wena ufakazisa ukuthi kweqiniso siphe khona Nkosi egameni lika Jesu. Manje ngifuna wonke umuntu phakathi lapha ogulayo ngifuna ukungenani ngithole ababili noma abathathu okobufakazi ngaphambi kokuba ngihambe lapha futhi ngibuyisele inkonzo kumfowethu Littlefield manje yibanise emkhulekweni nje manje khulekani futhi nithi Nkosi Jesu kuyasho iBhayibhelini ukuthi sinompriest omkhulu ongathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu manje uma lo mpriest omkhulu enguJesu Kristu bonke abakukholwayo abathi amen niyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu indodana kaJehova na niyakholwa ukuthi uyaphila na futhi ngabe manje uhlezi esihlalweni sobukhonzi sikaNkulunkulu ehlala njalo enza izinxuselo phezu kokuvuma kwethu na futhi uma engumpriest omkhulu ophilayo wakwenza kanjani na ngenkathi engumpristi omkhulu lapha emhlabeni owesifazane ngolunye usuku wathinta ingubo yakhe futhi waphenduka futhi wamtshela ukuthi ukopha kwakhe kwase kunqamukile ngabe leso kwakuyisenzo sompristi omkhulu na khona-ke ungumpristi omkhulu waphakade khona-ke unguye izolo namuhla naphakade manje ungumvini ake ngizithathe nje uma nizokuxolela futhi uNkulunkulu abe nomusa kimi ngizoba yigatsha malithele isithelo sawo sibone ukuthi sisesikhathini sokuphela noma qha khulekani uma wona ngiyawubona usibekela insizwa kodwa ngiyayazi indoda ngibona lokho kukhanya kulenga phezu komfana ngo ebuka ngakimi ngo kodwa ngiyamazi uphulukisiwe angihambi ngaphambili uzoba kahle manje kodwa angeke ngisho izwi ngakho nakhu lapha kuphezulu lapha eduze kwami cishe umugqa wesibili noma wesithathu emuva kuphezu kwesifazane onokulakanyana angimazi ngiyethemba ukuthi uyakuthola Nkosi ngitshele ukuthi ungubani Nkosazane Cox ekholwa uyakholwa na ungakwemukela lokho okucelayo owesifazane ohlezi eduze impela uneziphonso ezithusayo ngisihambi kuwe angikwazi
Mrs. Alloway Never seen
one of my own. Kosikazi Alloway kunjalo ngikazi ngimbono wesifazane empilweni yami uyakholwa na amen yiba nokukholwa ungangabazi manje niyakukholwa na kwenzekeni na uthinto umpristi omkhulu ningaqonda na kuthiwa ningawe uhlezi lapho ninikazi elikhulekayo unenkathazo yasekhaya na
Miss Miller? He did wrong.
Kusikazi Miller, owesilisa wenze okungalungile, wabaleka nalowo wesifazane. Angikaze ngibone wesifazane empilweni yami, uNkulunkulu wasezulwini uyakwazi lokho kuyiqiniso. Kwenzeni na? Akazange angithinde, uqhele ngamafidi angamashumi amathathu kusuka kimi, kodwa uthinte umpristi omkhulu. Kuyini na leli vangeli engilishumayela kini liqiniso niyakukholwa na khona-ke hamba ekukhanyeni hamba ekukhanyeni kwevangeli mkholwe ngenhliziyo yakho yonke uzomemukela na uzosuka kuzo zonke izivumo ukholwa nakho konke okunye futhi wemukele umesiya umoya ongcwele kakristu na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na phakamisa isandla sakho manje kuyini lapha na bekungaki lokho na bekubili lokho na kungaki na kuthathu kwanele lokho ngiyakubona phezu kwendoda kulenga khona lapha ekhoneni nebo yini enginitshela yona na akusi mina enginitshelayo lowo nguNkulunkulu enitshela manje indoda ingasho noma yini sinezinto mbumbulu eziningi ezungezayo ezibizwa ngokuthi ukubone kufihlakeleyo inkosi ngitshela ukuthi kukhona umuntu othile phakathi lapha onenkathazo yezinso ungubani nana bavela kuphi na kuthiwani ngabona ngokulingisa ukucabangela aniqonde ukuthi umbhalo uthini ngalolu usuku lokugcina na aniqondi into yokugcina esifanele siyemukele na lathini kumalakhi wesine ngaphambi nje kokuba amathunzi okuhlwa ehle na wo wena othi lokho kwagcwaliseka kujohane kwakungenjalo umalakhi wesithathu wagcwaliseka ngenkathi ujohane efika umalakhi wesine wathi ngaphambi nje kosuku inkosi eyokwahlulela ngalo mhlaba futhi iwushise ngomlilo khona-ke uma unkulunkulu engazange awushise umhlaba ngomlilo ngenkathi ujohane efika khona-ke akusona leso sikhathi wayengumalakhi wesithathu umalakhi wesine uzoba maduzane manje ilapho kufanele kube khona manje sicabangeli lutho siyakubona siyazi ukuthi uNkulunkulu lapha umoya ongcwele omkhulu uNkulunkulu ka-Eliya umoya ongcwele ufakazi wosuku lokugcina edonsela inkonzo yakhe ngqo ebandleni into efanayo inkosi yethu eyayenza Umpristi omkhulu yedwa esihlalweni sobukhosi eyayibandleni nebandla liyazinqobelanisa nezwi ngoba angeza ezweni kuphela uyizwi. Izwi angeke lize ku-almanaki ngeke lithi khaxa ngakho izwi lifanele lize ezwini. Hlalani kimi nezwi lami kini umuntu uyakuphila lonke izwi likaNkulunkulu nanti lapha niyalikholwa lemukeleni ke manje asikhuleke. Ngiyakubonga Nkosi uma ngingaphinde ngibuye kuleli bandla elithandekayo ngalolu suku lokwahlulela igazi lisukile ezandleni zami ngiyasika futhi ngidabulile futhi ngenza yonke into Nkosi kubukeka sengathi bekuyo kwenele ukubulala umuntu. Uma beqhubeka nalamathebu khona lapha wonke kuwo wonke umhlaba uma beqhubeka emva kokubona lokhu futhi bazi ukuthi ithebu kazibuthe. Lezi zinto zenzeke hayi ukuqagela hayi into ethile oyicabangelayo kodwa into ethile embulwe ngokomoya ezwini futhi yafakazelwa ukuthi injalo. Kodwa-ke phakathi kwethu kulokhu ukusa yilowo othandekayo lowo moya ongcwele oyoma lapho ngalolo suku futhi usikhumbuze lokhu itheyipu enkulu kazibuthe kaNkulunkulu izodlalwa ngalolo suku. Nkulunkulu yiba nomusa kimi manje, yiba nomusa phezu kwebandla, yiba nomusa phezu kwaleli bandla lapha kulokhu okusa, yiba nomusa phezu kwabantu abampofu Nkosi abaningi babo baholwa ngabaprofethi bamanga ngezindlela zonke ukukhohlisa izimanga zamanga okungesikho okumbhalo ikazi umlilo umusi oNkulunkulu okungesikho okumbhalo ukukhohlisa iBhayibheli lathi kuyoba ngaleyo ndlela. Nkulunkulu bacabanga ukuthi uzama ukuphushela okuthize ngale ngingenze njani Nkulunkulu na akwaziwa ukuthi kwenziweni Nkulunkulu. Bacabanga ukuthi mhlawumbe uzama ukuba ngowazi konke noma ngiyakhuleka ukuthi uzokuqondisa lokho ezinhliziyweni zabo Nkosi mabazi ukuthi nguwe ngomoya ongcwele ufakazisa izwi lakhe ukuthi liqinisile. Ziningi kakhulu izandla eziphakanyisiwe esikhashaneni esedlule Nkosi amalungu ebandla nakho konke bephakamisa isandla sabo wena wembula isandla ngasinye lapho zikhuphuka nanso inhliziyo yabo lokho yilokho okuyikho ukubona isimo sabo esinye saso isono esingavunyiwe oNkulunkulu yiba nomusa ngikhulekela ukuthi wonke umuntu ophakamisa isandla sakhe akasoze yahlangana nokwahlulelwa ngaphandle ngaliya kukaNkulunkulu. Kwangathi bangaphunyuka ekwahlulelweni futhi bangene ohlithweni njengoba uNoah agibela phezu kokwahlulelwa siphe khona Nkosi njengo-Abrahama abe ngaphandle kokwahlulelwa ngihawukele ngiyakhuleka. Busisa laba bantu manje uthethelele izono zabo kwangathi ubumnandi nobumnene nokubamnene kukamoya ongcwele kungahlala phezu kwalowo nalowo wabo. Wena uNkulunkulu futhi ngiyakuthanda Nkosi, oh ngiyakudumisa wena mbali yaseSharoni nduze wesigodi, oh ukuba bengingelula ingalo yami ngikugaxe Nkosi. Angifanelekile mangithinte unyawo lwakho noma ukuthize baba ngiyazi umi khona lapha emsamo lobo okhazimulayo onezibazi zeziphikili oseduze kakhulu okwelinye izwe kakhulu elinye izinga emi lapha sibona ukucindezela kwakho namandla omoya wakho kuhamba phakathi kwenyama yethu Nkosi oh abantu abaphingayo njengoba sinjalo futhi khona ke wena uhamba phakathi kwethu futhi usingcwe lisa ngegazi lakho ukugcwalisa izwi lakho nokucindezela umoya wakho ongcwele kithi ukuba usazise izinto esezadlula ezizayo ezamanje. Oh Nkulunkulu wena unguNkulunkulu ngikuthanda kanjani Nkosi, oh ngikudumisa kanjani, oh akumangalisi ukuthi singeke sikutholele igama umangalisi umeluleki Nkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla ubaba ungwene phakade oh umduze wesigodi imbali yaseSharoni owayekhona okhona futhi ozayo impande nenzalo kaDavide izwi ukuphila injabulo konke. Wena uNkulunkulu ngikuthanda kanjani Nkosi ngiyakudumisa ngidumisa wena ongakhathaliseki wena omkhulu ongwena phakade wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu manje lapha insikeni yomlilo uhamba hamba ujabula lapha uzibonakalisa insika yomlilo efanayo ngenkathi yayise emzimbeni othiwa iNkosi uJesu indodana yokuqala indodana ezelwe yodwa manje ngamadodana atholiwe ukhombisa ukuthi usenguNkulunkulu. asilahlekile sisindisiwe asikho kuweni asikho emahlelweni asikho ezivumweni kholo sisemandleni nasekuvukeni komsindisi wethu
how we praise thee lord for thy goodness
sikudumisa kanjani inkosi ngobuhle bakho